Thank you very much, Brother Neville.
Ngiyanibingelela kusihlwa bangane bami abaligugu. Ngiyajabula kakhulu ukuphinda ngibuye futhi namuhla ebusuku enkonzweni yenkosi uNkulunkulu wethu. Lokhu yikho lokhu, oh yebo. Ngibambe isikhathi eside namhlanje ekuseni sengize ngizizwe ukuthi angisheshise ngempela kulobu busuku. Wo, bekukubi kanjani kumiwe futhi kusekubi kanjalo nanamhlanje ebusuku. Ngakho akusekude ukuba sinitholele indawo masinyane nje emva kokuphela kwendlu yokukhonzela. Kabo kodwa sihlosile ukuhlala isikhathi eside kulobu busuku, kodwa kusasa ebusuku sihlose ukuhlala isikhashana. Kusasa ebusuku uma abanye benu bengafika kusasa ebusuku, sibheke ukuba nesikhathi esikhulu enkosini.
Be some fine man here tomorrow night. We'll all of us having a time.
I've had a request to ask you to, I forgot to tell you, but a lot of people here said that you're always in a rush, getting out of service. But tomorrow night, you could have all the time that you wanted from 7 to 12, if you would just take it. Now, that's what the audience here asked me to ask you. So now you explain it to me.
Yoba khona umuntu kahle lapha kusasa ebusuku sizo sonke sinesikhathi. Sizoba nesidlo phakathi nobusuku sasa ebusuku. Nginiqinise ukuthi nizothanda ukuba nibe ningene nalokho. Inkathi bonke abanye bememeza, bempongoloza, bedubula, bephuza nokunjalo, siyokhothama ngokuhlonipha phambi kukaNkulunkulu bese sithatha isidlo. Bese siqala unyaka nesethembiso sethu, izinhliziyo zethu kuNkulunkulu ukuzinikela kuye. Kuzobe kukhona ezinye izikhulumo ezikahle lapha kusasa ebusuku ngempela ngempela. Bakhona abakahle, umfowethu ovela eGeorgia uphezulu lapha, umfowethu Phama isikhulumi esimangalisayo, umfowethu Junior Jackson uzobe lapha kusasa ebusuku, umfowethu Bila, umfowethu Neville, oh hey, lokhu kuqhubeka nje. Indoda kahle kaNkulunkulu ezobe ilapha, umfowethu Willard Collins, nabo bonke labo bazalwane akade besinikeze imilayezo emikhulu kabi. Futhi mhlawumbe abanye bazotheleka, ngakho sizolindela isikhathi esikhulu kusasa ebusuku. Manje umngamo uthe ungakusho lokhu, kodwa ngifanele ngikusho naye kanjani. Ngiyaxolisa, ngithe umbusi namhlanje ekuseni esikhundleni sikanompempe.
Billy sitting back there said, there he goes.
Ubhile ehlezi emuva lapha uthe nango ehamba.
I said the empire, he has to have an empire.
Te umbusi ufanele abe nombusi, benkonde unompempe. Ngifana nalokho abakusho ngomlisa oyidaji, niyazi ungangithathi ngalokho engikushoyo, kodwa lokho engiqondile. Ngakho ngathi ngicabanga ukuthi bayangiqonda emva kwayo yonke le minyaka. Ngiyazi lokhu kumayelana lena iminyaka engamashumi amathathu ngilokhu ngimi emva kwaleli pulpiti lapha. Iminyaka engamashumi amathathu ngikuleli tabernakele. Fanele ngabe seniyangazi ngalesi sikhathi, anifanele na? Oh, hey, imfundo yami inomkhawuko impela. Kwazi ukukhuluma, kodwa ngenza umsindo oliqiniso enkosini.
Brother, I believe it's Dr.
Fowethu, ngikholwa ngokuthi kwakungudokotela Lamsa weBhayibheli iLamsa, khona kulo ihumusho owathi ngelinye ilanga ngangikhuluma futhi ngangingazi ukuthi wayelapho. Wabuya futhi wayekhuluma nge-urimi umimi, futhi-ke wayekhuluma ngalokho kukhanya, wayesethi yini indaba ngalaba bantu namuhla na? Futhi ngathi isizathu sokuba abantu abahumushi bengakwazanga ukuhumusha iBhayibheli ngokuyikho ukuthi abahumushi bazama ukuhumusha ngesijalimane esiphakeme esixubile, kanti uJesu ekhuluma wakhuluma kubantu bezinga eliphansi njengoba kwakukhuluma abantu basemgwaqeni nje. Futhi niyazi kukhona umbhalo ngale kuLuka owathi abantu abejwayelekile bamuzwa ngokujabula. Bakhuluma ngolimi lwabo, ngiyethemba ukuthi kusenjalo futhi. Siyajabula ngenkosi. Manje ngiyazi, ngiyazibona lezo zintombi zimi zizungeze. Kubi kakhulu nje ukubona owesilisa emile. Ungasaphathi lawo mantombazane abafana nezintombi nokunjalo bembezungeze izindonga nabantwana abancane. Kepha sinayo indlu yokuhlala eyaneleyo. Ngakho siyakhuleka ukuthi ngesikhathi esizayo sizoba nezinkonzo emva kwaleli viki, emva kwalesi sikhathi. Niyazi into elandelayo phezulu ngokwazi kwethu yilezo zimpawu eziyisikhombisa. Futhi ngokuvuma kwenkosi siqala ngazo ngokushesha nje emva kokuphela kwendlu yokukhonzela yakhiwe ukuze singene phakathi lapha. Sizongenela ukuba iphinde ibusiswe. Futhi mhlawumbe nomaphi kusukela kwelilodwa kuya kwamabili, futhi mhlawumbe amaviki amathathu inkonzo ngqo manje sikhuphukele izimpawu eziyisikhombisa. Ngakho sibheke isikhathi esikhulu enkosini ngaleso sikhathi. Futhi sizononke nina abantu abangaphandle kwedolobha, sizoniposela amakhadi nakho konke, futhi sinazise isikhathi ngempela, mhlawumbe kusasele iviki kumbe amabili. Umaki, njengoba bengazi uBhili uzosho namuhla ebusuku uzoqeda ngosuku lweshumi lukaFebruwari. Kulungile uma eqede ngolweshumi, thina siyoqala ngolweshumi nanhlanu-ke. Ngakho bayothi bangaqeda nje siyoqala khona manjalo singene kuyo. Omdala udadewethu Kidd ungibizile esikhashaneni esadluleyo futhi ubethi akakhale. Uthe mfowethu Branham, sizame kakhulu ukudumisa leyo moto endala futhi ayivumanga ukuduma. Ngakho uthe thandaza kuba idume futhi ngiyoza kusasa. Futhi uthe angazi noma ngingayithola yini indawo yokuhlala na. Uthe ungakhathazeki, sizokutholela ikamelo dadewethu Kidd ngokushesha nje uma usufike lapho. Uthe ayibusise inhliziyo yakho. Wathi uyazi uma uzoba nezinkonzo kuze kube ngeleshumi nambili nqo, angifuni ukuphuma ngeleshumi nambili nqo. Niyazi yena nomfowethu Kidd cishe banamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu eminyaka obudala ngamunye, futhi basekuyinkonzo. Niyazi ukuthi benzani na? Banesiqophamazwi futhi bathatha imilayezo yami, futhi bahambele isibhedlela nesibhedlela indlu ngendlu bedlalisa amatheyipi. Manje uma lokho kungesikho, ukungayeki lokho akusikho ukuthatha umhlala phansi. Lokho kungokubambelela ekukholweni kuze kube sekugcineni ufe nenkemba esandleni. Yileyo ndlela yokuhamba, yileyo ndlela engifuna ukwenza ngayo. Futhi-ke wayesethi uyazi uma ngiphumela emgwaqeni omkhulu ngeleshumi nambili nqo, wathi futhi ngemva kweleshumi nambili nqo ebusuku ngizama ukuya ekhaya nawo onke lawo madimoni adakiwe, wathi wathi gijima ngendlela yawo ephuza lawo madimoni ehle enyuka kuthi angisho ngikwesaba. Mfowethu Phethi impela uyesaba lowo muntu omdala bandla. Bangaki abamaziyo udadewethu Kidd na? Uhlala lapha intwanyana ebukeka ingcwele bandla. Futhi lapho cabanga nje iminyaka ngingakazalwa futhi sengiyindoda endala. Wayephezulu lapho kulezo zintaba yena nomfowethu Kidd. Wayewasha usuku lonke epulangweni lokuwashela ukuba athole ishumi nesihlanu kumbe osheleni ababili okuyiholo lokuwasha kwakhe ukumthumela le ndawo-ndawo ngalobo busuku kuyoshumayela. Lezo zimayeni zamalahle phezulu lapha eKentucky, lapho khona odingwa ukugadwa ngesibhamu ukuze ukwazi ukukhuphukela entabeni lapha oyoshumayela khona. Oh, he, ngakho ngiyacabanga ngabe kufanele ngithwalwe ngiyiswe ekhaya ezulwini ngombhedo nezimbali othokomele, kanti abanye balwa ukuze bazuze umklomelo futhi bagwedla izilwandle ezinegazi na? Kufanele ngilwe uma kufanele ngibuse, yandisa isibindi sami Nkosi. Lokho futhi ngifuna ukwesekelwa nguye ngezwi lakhe, yilokho engikufunayo namhlanje ebusuku. Manje ngethemba ukuthi iziqophamazwi ziyahamba manje. Oh, yebo ngiyaxolisa. Udade omncane ube nengane lapha namhlanje ekuseni ubefuna ibusiswe. Futhi ngimtshelile ukuthi impela sizokwenza namhlanje ebusuku. Kuthi manje nakusasa ebusuku sizoba nokubusiswa kwabantwanyana, izinkonzo zokuphulukisa, konke esingaba nokukwazi ukuqeda sifanele ukuba nesikhathi esiningi.
So if the little sister is here and has her little one, and I was supposed to have some people come from way away and was here this morning for a private interview and for something, and they were supposed to meet in there this morning, and Billy had to let them wait till tonight, and he could not find them nowhere. See, tonight, if you're here, sister, I've been back there quite a little time waiting and seeing if he could find the lady. It was two of them, I think, that was on private interview from way out of the country. So we trust if I miss you, I'll be able to get as soon as I possibly can, maybe tomorrow night while coming in. Now, I believe, is this the lady coming with the little baby, the blue jumper? I didn't mean that, honey. Ever what it is, it looks like a little dress of some jumper.
Amen.
How many knows what a a jumper is. Well, sure. The old overhaul jacket to me is something. Well, it's Dallas's little baby. My, that's fine. Brother, would you walk up here? Excuse me. Amen.
Cleveland. All right. Let's bow our heads now. Heavenly Father, this couple brings this baby, little Stanley Cleveland, to be dedicated to the Lord Jesus.
Yes.
And as the pastor here of the church and I stand together in unity in the works of the Lord, we give to you this child for a life of service. You give him to the mother and father, and now they give him to me, to my arms, and I place him from my arms to yours. God bless his father and mother. Bless the little boy. May they all live long, happy lives of service for you. May the child be raised in the admonition of God, to serve him and fear him and love him all the days of his life. Now, they brought children to you that you might bless them. And we, with our hands up on the child, bless him in the name of the Lord. And may he live a long, happy life of health and strength to your service. In Jesus' name, amen. God bless you. We've got a fine boy there.
Now, I'm going to ask just a little favor for
manje ngizocela usizo oluncane nje kubantu abancane nakwabadadlana. Futhi ngiyazi ukuthi kunzima, ningeke nama nithule isikhathi eside kakhulu ngoba izimbambo zenu ziyaqhineka. Kodwa ngizovelela entweni ethize kulo busuku engingakaze ngiyenze phambilini. Futhi kukhona engizokhuluma ngakho engingakaze ngicabanga ukuthi ngiyoke ngikhulume ngento enjalo. Yingaleso sizathu namhlanje kuseni angifunanga ukubeka leso sikhathi ngaphambi komlayezo.
And I never got through
futhi angiqedanga ukukhuluma ngoqobo lwami.
I don't think I ever will.
Ngiyawe ngiqede, ngethemba ukuthi angisoze ngakwenza. Uyamangalisa kakhulu.
But tonight I'm going to speak on something that
kodwa kulobu busuku ngizokhuluma ngento engingayazi.
And now that's quite a thing.
Uthi manje kuyinto ecakile leyo ukuba ingashiwo ngumfundisi ukuthi uzokhuluma ngento angazi lutho ngayo.
But I am adventuring out to the best of my knowledge.
Kodwa ngiyazidela ngolwazi lwami lonke ukuthi leli bandla likwazi ukuqonda.
And I would not by no means.
Futhi ngingekwazi nakancane ukunifihlela lokho okunenzuzo.
And then this tape.
Futhi ke le tape ngiyathemba abafana bayaqopha.
And if you happen to get
futhi uma kwenzeka uyithola itape noma ngubani olalela itape,
remember if something is puzzling
uma kukhona okukudidayo ungakusho ngaphandle uma
kusetapeini. Don't say something
ungayisho into ephambene nalokho okusetapeini.
So many write in
abaningi babhala ngenzalo yenyoka futhi bathi ngithe ngathi ngiyahamba ngithathe itheyiphu ngiphinde ngidlale, angikushongo ngaleyo ndlela. Uyabona abantu behlulela izinto ngokungesikho. Ngiyazi uJesu ngesinye isikhathi emva kovuko lwakhe wayehla egudla ugu nabapostoli. NoJohane wayenyika esifubeni sakhe futhi bathi kuyokwenzekani kulo muntu na? UJesu wathi kuyini kuwe uma ehlala ngize ngifike na? Ngakho kwaphuma izwi lokuthi uJohane wayezophila aze abone uJesu efika. Futhi umbhalo uthi kanti akazange akusho kanjalo. Yabo akazange akusho lokho, wathi nje kuyini kuwe uma ehlala ngize ngifike na? Akazange asho ukuthi uyohlala, kodwa niyakubona ukungaqondi kulula kabi. Namanje akusikho ukuthi ngibheka lowo okwenzileyo ngoba ngiyakwenza uqobo lwami futhi bonke abantu bayakwenza. Uma abapostoli abahamba nenkosi yethu abayizwanga futhi abazange bayizwisise kahle, kwathi ekugcineni bathi bheka manje siyaqonda, manje siyakholwa futhi sineqiniso ukuthi akekho umuntu ongakutshela noma yini ngokuba wena wazi izinto zonke. No Jesu wathi manje niyakholwa na yabo emva kwaso sonke leso sikhathi ngabe nina ekugcineni ngabe ekugcineni kuze kwafinyelela kini ukuthi niyakholwa na futhi lokho kungubuntu nje futhi sonke singabantu ngakho asizukuqonda kodwa uma kuthi ukukudida kancane hlehlisa itape uyidlale futhi bese ulalelisisa manje nginiqinise ukuthi umoya ongcwele uzokwembulela ngakho abangane abancane uma nje nizoke nibambe o-ameni benu abantwana nithi ukulinda nje isikhashana ngoba ngifuna lokhu kutholakale ngempela ngoba abaningi abazukuba nayo itape ngakho ngifuna niqiniseke ukuthola futhi ake sivelele kukho ngoba ngizothi imizuzu engamashumi amathathu nanhlanu kumbe amashumi amane ngokukhulu ukuzithoba njengoba sazi ukuthi kwenziwa kanjani ngoba lesi yisikhathi esikhulu kakhulu kimi kulapho la kukhona okwenzekileyo engingazi ukuthi ngizokwenze njani yabo futhi ngimi emvingweni owesabeka kakhulu kunawo wonke sengaye ngama kuwo ezinsukwini zentshumayelo yami engizazi
So let's bow our heads now.
Ngakho asikhothamise amakhanda ethu manje ngaphambi kokuba singene ezwini.
Heavenly Father,
Baba osezulwini, khona ke esikhathini esadlule ngashumayela ngesihloko esithi ukuzicabangela.
And pursuing is
futhi ukuzicabangela kungukuzidela ngaphandle kwegunya.
And maybe
uthi mhlawumbe namuhle busuku Nkosi ngizithathele mina ukuhumusha into ethize kubantu ngaphandle kokuba ngibe nombono wayo ngakho ke Nkosi ngihlole lapho amaphuzu efanele khona ukuhlolwa vala umlomo wami Nkosi wawuvala umlomo webhubesi emphandweni noDaniela ukuthi alizange limlimaze Futhi Nkosi ngiyakhuleka ukuthi uma ngingazama ukuhumusha ukuthile ngokuliphutha usenawo amandla okuvala umlomo. Kodwa uma kuliqiniso khona Nkosi kubusise futhi ukuthumele. Uthi uyazazi izimo nokuthi yini okuyiyona esesandleni. Yingakho ngiza ngisho nakuwona lo mzuzu ugcine epulpiti ukuzama ukuhumusha lezi zinto. Uthi ngithandaza wena ukuba usisize. Busise leli bandla elincane. Leli qembu eliza lapha phansi kophahla lihlala nathi lapha edolobheni livela emibusweni eminingi.
Oh,
lapho amathunza kusihlo ewa siyajabula kakhulu ukuba nendawo esiza kuyo. Lapho umhlaba utideke kakhulu futhi bengazi ukuthi bami kuphi. Siyajabula ukuthi igama lenkosi liyinqaba enamandla futhi nabalungileyo babalekela kuyo futhi baphephile. Akusiwo nje amazwi amaningi kakhulu kodwa isambulo. Ngakho siyathandaza Baba njengoba kuzofika izinkanyiso zakusihlwa ekushoneni kwelanga. Futhi siyakholwa ngokuthi leso sikhathi esiphila kusona ekushoneni kwelanga. Futhi kakhulukazi ngesizotha sibonga wena Nkosi ngezinhliziyo zethu zonke ngezinto osenzele zona. Futhi Nkosi kusukela phansi onyakeni ngiyakubonga ngokuvulela imibono oyinikezileyo yonke iphelele phaqa. Futhi konke kuchazwa kwephupho kube ngaleyo ndlela impela. Ngakho siyazi ukuthi kungaba nguwena kuphela Nkosi ngokuba thina singabafayo. Sonke sizalelwe esonweni futhi akukho lutho oluphilile kithina. Kodwa ukucabanga ukuthi uthatha into enjengesidalwa esingumuntu ubageze ngamanzi ezwi nangegazi likaKristu. Bese welula leso sandla ngangokuthi umuntu uze angabe esasebenzisa umcabango wabo qho kodwa avumele umqondo kaKristu owazi izinto zonke uvumele ungene ukukhulume futhi usebenzise iTabernakele ngiyabonga baba manje sibusisa igama lakho elingcwele futhi sibusisa leli qembu elincane kulobu busuku egameni lakho Sibusisa umfundisi umfowethu Neville inceku kaNkuluNkulunkulu eyikhawe Sibusisa batikoni abaphathi nalolonke ilunga lomzimba kaKristu bobabili lapha nasemhlabeni jikelele egameni lenkosi uJesu. Futhi njengoba sibona leli elimnyama elingcolile ithunzi lesabekayo liwa lenquma ebusweni bobuKristu, siyazi isikhathi sisondelela eduzane. Yoba khona uhlwitho nebandla liyothathwa lisiwe phezulu.
Lord, let us march on.
Nkosi, masiqhubeke simashe sibheke kumqalisi nomphelelisi uKristu. Sibe khona Nkosi. Futhi njengoba siqhubekela phambili manje egameni lenkosi uJesu ukunakekela lezi zinto ezibekwe ezinhlizweni zethu. Siyakhuleka ukuthi uzoba nathi futhi usisize kuphume inkazimulo kukho Nkosi. Ngokuba sizinikela kuwe nezwi lakho egameni likaJesu Kristu. Amen.
Now, if you got a pencil and paper,
manje uma unepensela nephepha, ngizothanda nibhale izinto ezithile phansi noma yini ofisa ukuyibhala kulungiselele.
And then on the tape, also,
kanti nasetheyiphini futhi uma ufisa ukuloba imibhalo phansi noma nini, ngoba ngikholwa ngokuthi ngumbhalo obalulekile.
Now we want to read a text.
Manje sifuna ukufunda itekisi kule busuku, kumbe sifunde ukufundwa kumbhalo encwadini yesambulo sikaJesu Kristu.
And I believe that this
uthi ngiyakholwa ngokuthi lesi yisambulo sikaJesu Kristu njengoba silotshwe encwadini.
And any other revelation that
futhi nayisiphi esinye isambulo esiyophambana nalesi isambulo siyoba ngesiphutha.
I believe that would bear.
Ukholwa ukuthi lokho kuyohambisana nokucaphuna futhi.
Any revelation that will not.
Noma isiphi isambulo esingayikufanelana nalesi sambulo futhi silethe lesi sambulo ekukhanyeni siyisambulo esiliphutha.
It must be
sifanele sibe ngokumbhalo. Manje esahlukweni seshumi senqwadi isambulo sikaJesu Kristu, bese ukufunda amavesi ambalwa okuqala, amavesi okuqala ayisikhombisa kwelokuqala kuya kwelesikhombisa.
Listen close now.
Futhi lalelisisani manje futhi ningikhulekele.
And I saw another mighty.
Ngase ngibona enye enamandla, enye ingelosi enamandla yehla ezulwini yembethe ifu nothingo lwenkosikazi lwaluphezu kwekhanda layo. Nobuso bayo babu njengelanga, nezinyawo zayo zinjengezinsika zomlilo. Iphethe esandleni sayo incwadi encane evulekileyo. Yayisimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle nonyawo lwayo lokhohlo phezu komhlabathi. Yamemeza ngezwi elikhulu njengokubhonga kwengonyama. Nalapho esimemezile imidumo eyisikhombisa yezwakalisa amazwi ayo. Nalapho imidumo eyisikhombisa isikhulumile ngase ngiza kuloba. Kepha ngezwa izwi livela ezulwini lithi kimi, namathisela ngophawu okukhulunywe yimidumo eyisikhombisa kodwa ungakulobi. Ingelosi engayibona imi phezu kolwandle naphezu komhlabathi yayisiphakamisela izandla zayo ezulwini, yafunga yena ophilayo kuze kube phakade naphakade, owadala izulu nokukuyo, umhlaba nokukuwo, nolwandle nokukulo, ukuthi akusayi kubakho isikhathi.
But in the days of the voice of
kepha ngezinsuku zezwi lengelosi yesikhombisa,
when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished.
Lapho isizakubetha icilongo, imfihlakalo kaNkulunkulu siyakubifeziwe njengalokho azazise izinceku zakhe abaprofeti.
And my text, if I should call it that, tonight is this
the sign
of the end. We all know that we're living in a glorious time for the church.
But a horrible time for the unbeliever.
And we're living in one of the most dangerous times of All nations, earth, everything, time is at the end. So we must search the scriptures to find the hour that we're living. Always a true prophet of God will go to the scriptures. Therefore, he's absolutely that's going to be that way.
Testament in Dala, Uma, our prophet, Mesha, no Maini, Ombakonum prophet, Talon, Dao, Tizeni, Oeba Nezi, Oe Salanezi, Oe Pega Unkulunkulu, Gemibon,
and if his vision was contrary, Umbonoake, Opam Benenezi,
Konaga Umbonoake, Wauba Liputa,
that's God, Unkulunkulu,
Gutola, Izilaka, Guban to Bake, Niezo, Emu, Bale, Gulungin.
I just hardly know where to start.
Now, it
has been a great privilege to me to know that this tabernacle was my first church. It's a glorious thing. And I shall not be able to go out
Jesus carry out with him to be 100 years old.
And the vision he gave me that morning
of this tabernacle.
And it's absolutely been built
to.
Not one bit of it missed.
Aguko nagugoto ugunane guako ogukechileyo.
And now, I do not believe that there's anything that he has spoken all these years of my life that I have spoken to the people, but one come today. And many people has come with dreams that he's letting me, by his grace, interpret all
the.
And many has come with dreams that are promised that I was not able to interpret. But I haven't tried to introduce these people again that have all the answers. I've tried to be honest and to tell you what was truth. And I could only tell you as he told me. And then,
futhi njengalokhu kufike kimi nginganitshela lokho ke futhi ngifuna kunexwayisa
kulolu suku
esiphila kulo kuningi hayi angisho lutho oluphambene nabantu.
But when you see a person that's got the answer to everything,
kepha uma ubona umuntu onempendulo kukho konke lokho kuphambene nezwi.
Jesus said there was many lepers in the days of Elijah, but only one was healed.
iminyaka eminingi amashumi ayisishiyagalombili kumbe ngaphezu kwalokho u-Eliya ephila futhi munye onothoko owaphiliswayo. Bebaningi abafelokazi ezinsukwini zika-Elisha, kepha wathunyelwa koyedwa kuphela. Futhi siyathola ukuthi ziningi izinto azenzayo uNkulunkulu nokuthi akazembuli ezincekwini zakhe. Futhi ayikho inceku enkulu kunenkosi yayo.
UNkulunkulu
akayi kwabelana namuntu inkazimulo yakhe. UnguNkulunkulu. Futhi nxa inceku iba yindawo ukuba izame ukuthatha indawo kaNkulunkulu, khona-ke uNkulunkulu uyakuthatha ukuphila kwakhe amsuse amuse ndawo thizeni kumbe okunye. Kufanele sikukhumbule lokho.
Now, in those visions and interpretation,
manje kuleyo mibono nezincazo ngingeze ngayisho incazo yephupho ngize ngibone kahle ngempela ngombono ukuthi iphupho beliyini. Futhi iningi lenu niyazi ukuthi linitshele iphupho lenu futhi ningalisho ngisho lonke. Futhi lapho ngibona iphupho libuya liza kimi, ngangiphenduka futhi nginitshele ukuthi kube khona okuningi okushiyileyo, bese ngikutshela ukuthi yini okushiyile kulo. Niyazi ukuthi lokho kuliqiniso. Uma lokho kuliqiniso, thanini amen. Izinto elingitshelanga zona. Ngakho-ke niyabo, kunjengo Nebukadinezari owathi, uma ningenakungitshela ukuthi ngiphupheni, pho ngizokwazi kanjani ukuthi ninayo incazo yalo na? Kodwa konke lokhu kucabangela, akufanele sikuthathe bese sithi isho kanje inkosi. Asifanele ukwenza lokho. Sifanele sibe nephimbo eliqonde ngqo impendulo evela kuNkulunkulu ngaphambi kokuba sithi nguNkulunkulu. Hayi ukucabangela, hayi vuso. Akunandaba ukuthi lifuqa kangakanani, ungase uthi ngikholwa ngokuthi kungaba kanje. Kodwa nxa ukhuluma isho kanje inkosi, akusuwena.
Watch on the platform.
Emsamo, senake nakubona kwehluleka na? Isho kanje inkosi uphelele.
Never has failed.
Awukaze uhluleke. Futhi inqobo nje uma kungu isho kanje inkosi kungeke kwehluleke. Kepha kuze kube manje usangivikele ngoba ngilinde kuye. Angizabanga ukufuna kwaziwa kumbe udumo oluyize lomuntu. Ngizame ngakho konke ukuphila ngokuthoba. Futhi ngaphila uhlobo lwempilo engicabanga ukuthi umKristu kufanele ukuluphila. Futhi angikwazanga ukwenza lokho phakathi kwami uqobo, kepha ukwenzile kuze kube yilolu suku. Njengoba ngisho ukuthi nguye ongiholileyo. Kuningi obekungashiyo ngale ndlela, kodwa kungathatha isikhathi eside. Kodwa nonke niyazibona lezi zinto. Futhi okuyisona sizathu kuphela esinenze ngathi thanini ameni esikashaneni esadlulileyo. Nina bantu eningitshele amaphupho bese ngifika nginitshele ukuthi yini eniyishileyo. Ngoba lo mlayezo uyaqoshwa. Abantu bezizwe zonke bayokuzwa lokhu. Futhi uma bezwa lo ameni, khona-ke bayazi ukuthi kukhona amaphimbo lapho ahlezi ngaphansi kwale ntshumayelo.
That knows better than to do anything.
Abazi kangcono kunokwenza noma yini eliphutha kumbe ukuthi amen entweni eliphutha.
Amen
ungokuthi akube njalo, kungokuvuma.
Now, all my life,
manje yonke impilo yami kusukela ngise ngumfanyana, kube khona okukade kungihlupha. Futhi bengilokhu nginempilo engejwayelekile. Kulukhulu ukukuqonda. Ngisho nomngami anwaye ikhanda lakhe athi, Bill, angikholwa ukuthi ukhona ongakuqonda.
Uthi
ngathi nami angiziqondi, ngoba ngizisa ngizinikela uqobo lwami kuKristu eminyakeni eminingi eyedlulayo. Nguye oholayo. Angizami ukukuqonda, ngivele ngiye lapho engiholela khona ngokwazi kwami konke. Ngiyabonga ngokuba nenkosikazi emangalisayo nabantwana, nangomngami nabantwana onokungethemba ukuthi anginakubatshela noma yini engisiyo, ukuthi bayakholwa ngaso sonke isikhathi. Uma ubatshela noma yini abambelela kuyo ngqi, bayazi ukuthi angeke ngibatshele noma yini engisiyo. Pongi nga mtela oyeto wabantuana bangkulukule kuliputa po. Ayu nga mabumu kamnu mzani. Unkulukule ufuna bantuana bake babesa kutekeshweni ogui kona kona. Futi ube koto gubo, ube nekeniso gubo, futi uyo gubu sisa ngea kolo. Manje, selo kukwasu wapati uhambweni, beguba kona izinto ezenzekayo ebe ginga zikondi. Futi enye yezinto, enga ginga ikondi. Kwa gula hapo, nisengu mfanyana, naleo mibono ya fika pezu wami. Gangi ibona futi ngichela bazali bami izinto ezazizo kwenzeka. Babe kabanga ukuthi nganginokwethuka nje, kodwa into engejwayelekile kwakwenzeka ngaleyo ndlela okusho ngayo impela. Uthi, ngabe lokho kwakungaphambi kokuphenduka kwakho na? Yebo. Iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka kwasho iBhayibheli. Uzalelwa inhloso ethize kulelizwe. Futhi awu, ukuphenduka kwakho akulethi iziphiwo zibekelwa wena kusukela emaphakadeni. Manje, futhi ngase mkwaqeni, futhi ngekathi ngisengumfanyana, ukulangazelela kwami kwa ngangingeneliswa izwe engangihlala kulo. Ngalangazela ngandlela thize ukuya entshonalanga. Futhi ngahlinzwa khona ngenkathi ngidutshuliwe ngenkathi ngisengumfanyana. Futhi ngenkathi ngiphaphama ekwenziweni imizwa ibe ndikindiki kokutala, ngacabanga ukuthi ngangisekuhlushweni ngehla. Isidikizi samizwa sangiqulekisa, ngangiquleke amahoro ayisishiyagalombili ngiyacabanga. Babekhathazeka kuba bangivuse kubuye umqondo futhi. Babe nomthungo omkhulu ungenasinqanda kuvunda igazi. Yomibili imilenze yadubuleka cishe yafahlazeka ngesibhamu esifishane. Umfanyana ongumngane wadedela isibhamu sakhe sadubula. Wasekuthi ezinyangeni eziyisikhombisa kamuva, ngathatha esinye isidikizi samizwa, futhi lapho sengiphapheme kulokho kwenziwa imizwa ibe ndikindiki, ngangicabanga ukuthi ngangimi phandle ezinkangala zasenyakatho. Nesiphambano esikhulu segolide esibhakabhakeni, nenkazimulo kaNkulunkulu ikhanyisa phansi vela kuso, mina ngimi lapho kanje. Lapho kukhanya enikubona esithombeni namhlanje ebusuku, okufakazekile ukuthi kuyisidalwa saphezulu ngocwaningo lwesayense. Imina kwakungukhanya okufanayo okwashaya uPawulu ongcwele wawaphansi. Kwakungukukhanya okufanayo kwahola abantwana bakwa-Israyeli ngasebusuku. Niqaphelile lapha lengelosi yayembethe ifu. Niyabona yayiyifu ngasemini. Manje lokho kukhanya okufanayo njengakubantu abangaqondiyo, mcabango wokuqala ukuthi kwakuliphutha ukuthi ngangisho lokho nje, kodwa umoya ongcwele wenzeka ukuba ube namathuluzi esayense nabantu lapho ukuqinisekisa, futhi bathatha isithombe sakho izikhathi eziningi. Ngathi ngibona umuntu esibekelwe ngukufa ithunzi elimnyama phezu kwabo emavikini ambalwa edlule ngenkathi ngisedolobheni, futhi ngenkathi sishumayela awufanele ukuthebula izithombe neyazi ngenkathi besashumayela. Futhi lapho into efanayo yayinjalo ngenkathi lokho kuthwetshulwa, kodwa omunye wayenomshini wokuthebula izithombe. Futhi ngathi enenekazini elalihlezi lithexekelele lapho isihambi, ngangiseningizimu phani. Ngathi kukhona ithunzi phezu kwale nkosazana sibanibani, intombi engingakaze ngiyibone empilweni yami. Usanda kubuya kudokotela futhi nemidlavuza emibili, owodwa ebeleni ngalinye futhi usudeliwe. Usibekelwe ngumgaxo omnyama wokufa. Futhi into ethile yathi kudade owayehlezi ngakulowo owayenomshini wokuthebula izithombe okhanyisayo, yathi thebula isithombe, futhi wayengafuni ukukwenza. Nokho thebula isithombe, futhi waqhubeka waziba. Kwaphinda futhi kwafika wayesedumela umshini wokuthebula izithombe, wayesethebula isithombe futhi nakho ngobuchwepheshe usebhodini yezaziso, ithunzi elingumgaxo omnyama. Kwase-ke lapho esifazane kholwa kwenziwa nomthandazo, isithombe sathwetshulwa ngqo emuva emva kwalo sacaca. Ngathi ithunzi selihambile, intombi yaphile ngomusa kaNkulunkulu. Ngiyabona ukuthi lichazani na? Uma uzokhuluma iqiniso ungahlekwa okwesikhashana, ungake ungezwisiswa okwesikhashana, kodwa uNkulunkulu uyokuqinisekisa lokho ukuthi kuliqiniso. uma nje uzohlala nako ubambelele nje ngathi kuthatha iminyaka njengaku-Abrahama nabanye kodwa uyohlala njalo ekwenza kube liqiniso ngenkathi leyo ngelosi lapho futhi ngiyethemba ngaphandle komkami kukhona abantu lapha namhlanje ebusuku kusukela eminyakeni engamashumi amathathu eyadlulayo ababemi eduzane ngenkathi lokho kwehla ngabe ukhona kubalaleli manje owayelapho ngenkathi ingelosi yenkosi eyehla emfuleni okokuqala phambi kwabantu phakamisani izandla zenu yebo nampo yebo manje ngibona unkosikazi Wilson ephakamise isandla sakhe wayemi lapho ngami laphaya wayelapho angisazi ukuthi ngobani abanye ababemi onqenqemeni lapha phambi kwabaningi abantu abaningi ngenkathi ngibhaphathiza ngelesibili nqontambama futhi khona impela ezibhakabhakeni ezisathusi lapho kwakukade kungekho khona mvula iviki lapha yafika ngokuduma yathi njengoJohane umbhaphathizi wathunyelwa kwandulela ukufika kokuqala kwaKristu uthunyelwa nomlayezo kwandulela ukubuya kwesibili kwaKristu amadoda amaningi ayevela kosomabhizinisi bedolobha ayemunqenqemeni angibuza ukuthi bekuchazani ngathi bekungesikhona okwami lokho kungokwenu ngiyakhola kwase kwahamba futhi ngenkathi leyo ngelosi isuka uma ukhumbula yaye ngasentshonalanga ngenkathi yenyuka avele yaphuma phezulu ngaphezulu kwesicongo sebhuloho yase iya ngasentshonalanga ngamuva ngahlangana nosonkanyezi okungukuthi yisazi futhi zangitshela ngomthala wezinkanyezi ezaziqoqelene ndawonye esimweni esithize somthala ngenkathi izazi eBhabhiloni zabuka phansi ngasePhalestine lezi zinkanyezi ezintathu zisemthaleni nike nangizwe ngikusho izikhathi eziningi yazi ukuthi kufakazekile kulamaviki okugcina amabili ukuthi kuliqiniso na mfowethu Sotman uliphethe lelo phepha namhlanje ebusuku noma yikuphi lapho okhona na kusephepheni ikhasi lephepha langesonto kuDisemba zisishiyagalolunye ukuthi intatheli yaya ngale lapho futhi bavumbulula zonke lezi zinto futhi empeleni siphila manje kufakazekile ukuthi lo nyaka ozayo ungu-1970 kwedlulwe ngeminyaka eyisikhombisa ngokuvumbulula amadwala futhi kwafakazwa ukuthi kuliphutha isikhathi sesedlule kunanoma ucabanga ngimbonanga umfowethu Fred ngandlela thize umfowethu Sotman ngabe ukhona na uliphethe iphepha umfowethu Sotman na unalo iphepha mhlawumbe ngizokucela ulifunde kusasa ebusuku asinaso isikhathi kulobu busuku ngakho ungabona uqaphele impela lezo zazi izazi ezingamajuda phezulu eBhabhiloni zicwaninga izinkanyezi zabona lezo zinkanyezi ziwele emthaleni wazo futhi sezikwenzile zazi ukuthi uMesiya wayesemhlabeni futhi nakho zifika eJerusalema zihuba uhambo lweminyaka emibili uphi lowo ozelwe eyinkosi yamajuda na phansi phezulu zihamba ngemigwaqo futhi ngani u-Israyeli wazihleka lesi sixuku sezinhlanya babe ngazilutho ngakho kodwa uMesiya wayesemhlabeni namanje niyayazi indaba yonke ukuthi bathini manje sizokufunda lokho kusasa ebusuku manje ukuza kulokhu ukuthi imibono ayehluleki ngoba ivela kuNkulunkulu futhi kuyo yonke indlela bekuyinto ethile engidonsa engidluthula kwathi-ke lapho leso sazi singitshela lezo zinto inkathi ngisengumfanyana nje umqaphi wezinyamazane kumbe ngaphambi kwalokho ngikholwa ngokuthi kwakulapho ngalezi zinto futhi kwangethusa ngoba ngangisesaba isazi kulokho esasiyikho kodwa kamumva ngathola ukuthi izazi zasebhayibhelini sasiqinisile ngoba uNkulunkulu ukumemezela ezulwini ngaphambi kokuba akumemezele emhlabeni uqaphele leyo mizimba yasezulwini uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu ezizweni zonke kwasho uPetro kepha manje labo abamesabayo ezizweni zonke uNkulunkulu uyabemukela futhi siyathola-ke ngizame ukuyekela umcabango kodwa kungathatha amahora okungena kukho ukuthi njalo ba kwakuhamba ngaleya ndlela kuhambe ngaleya ndlela kodwa ngangikwesaba Wale wakha India manje lapho ngathi ungakwenzi mfowethu uthi ngoba abasoze bakunike imali yakho kuyo. Mhlawumbe kumbe sekuyiminyaka eyadlulayo, iminyaka emihlanu eyedlulayo. Ngathi mhlawumbe bazolileta baledlulise lapha lelo bhuloho. Uthi lawo manje mhlawumbe aye ikamelo lami elingaphansi likhunyiswa nokokuhamba kwami nezinto ezibekwe phandle lapha. Esikhundleni sokuba ngamatshe kwakuyizigaxa zokhonkolo. Ngakho ke lokho bazokubeka phansi lapha ngoba bathe ephepheni yilokho abebezama ukukwenza. Kuhlangazanga ayakhe. Ekugcineni banquma cishe emva konyaka kumbe elibili babezolileta lehlele ngapha.
So that settled it, so I just
ngakho kwenze kanjalo ngakho ngavele ngakukhohlwa ngakuyeka.
Now the strange thing happened.
Manje into exakile yenzeka ishe onyakeni owedlulayo. Nganginezinkondlo busuku obubodwa ezansi kwamfowethu Junior Jackson ohlezi lapha. Umfundisi oyiMethodist osemukela umoya ongcwele futhi wabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Futhi ungumelusi welinye lamabandla akithi elingudade.
Just to show you how God.
Ukunikhombisa nje ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani ngalabo bantu.
I say this with all my heart.
Ngikusho lokhu ngenhliziyo yami yonke. Angazi nganoma yiliphi elinye ibandla emhlabeni wonke. Ibandla elisazophinde lihlangane. Lapho engikholwa khona ukuthi umoya kaNkulunkulu ukhona kunakuleli bandla anokwehlukana kwawo. Awekho ngempela lapho okufanele abe khona, akukho namunye wethu. Kodwa asondelene njenganoma ngubani engimaziyo. Manje ukukhombisa ngazi ukuthi kwakuzokwenzekani.
Brother Jackson dreamed a dream.
Mfowethu Jackson waphupha iphupho alesukanga kuye. Ngangishiya ibandla lakhe futhi ngakwazanga ukukumela.
How long ago has it been, Brother Jackson?
Sekuyisikhathi esingakanani kwenzekile mfowethu Jackson na?
February
ka 61 waba nephupho futhi wafika kimi futhi wathi kukhona ukuthi enhlizweni yami kufanele ngikutshele mfowethu Branham. Ngathi qhubeka mfowethu Jackson.
And he said, wayesethi
ngaphupha iphupho. Futhi lanto ngavele ngahlala ngathula futhi ngalalela ngabheka. Wathi laphupha kukhona igoma elikhulu elibanzi njengaphandle ende lapho wawukhona utshani obuluhlaza okwesibhakabhaka kumbe enye into. Futhi wathi phezulu esicongweni saleli goma lapho amanzi ayegugule khona umhlabathi wawukhona idwala eliphezulu esicongweni segoma. Njengesicongo sentaba kwakulidwala kungekho tshani. Futhi lapho amanzi ayegugulele ezansi kwakusike omunye umbhalo kulamatshe.
Futhi
wawumi lapho uhumusha lombhalo kulamatshe. Wathi sonke futhi nathi indlela alibeka ngayo. Bazalwane baseGeorgia nasemaphethelweni onke sonke sasimi ndawonye sikulalele uhumushe lowo mbhalo oyimfihlakalo kulawo matshe leyo ntaba. Futhi wathi waseke uthatha into ethize esengathi ivela emoyeni, into enjengensimbi yokugwabula kumbe isigwadlulo. Wangesisa umfowethu na into efana nalokho, insimbi yokugwabula ecithe ngempela. Futhi wayesethi ukuthi wawenza kanjani angazi. Futhi wathi washaya isicongo saleyo ntaba wasiqeqebule kungazonke wasuphakamisa isivalo usisusa. Kwakumisise okwesivivane. Futhi waqeqebula isicongo sayo wasisusa. Manje kwakusasele izinyanga ngaphambi kokushunyayelwa komlayezo wesivivane. Futhi wathi ngaphansi kwalokho wawukhona itshe elimhlophe igwadle. Futhi wathi ilanga kumbe ukukhanya akukaze kukhanye kulokhu phambilini. Ubuka phakathi kulokhu, ubhekisisa lokhu. Futhi kunjalo ngoba ekubumbekeni komhlaba umhlaba wabunjwa kukhanya kungakabibikho. Sonke siyakwazi lokho. UNkulunkulu wahamba phezu kwamanzi wasekuthi-ke ekuqaleni wakhuluma kwaba khona ukukhanya. Futhi ngokwemvelo phansi ngaphansi kwalapho ngonyaka okwabunjwa ngawo lokho kukhanya kwakungakaze kufike phezu kwalelotshe. Futhi wathi ebuka kulokhu ukukhanya akukaze kufike phezu kwakho ngaphambilini. Futhi lapho bonke sebesukuma ngabatshele kuba baqaphele lokho. Futhi bonke bakhuphuka ukuzobuka phakathi. Kwato wati nesikati besabuga, pagati wabuga, pande ngatanye, neso lake. Ngikholwa ngokuthi kwakuyilo wase engikaphelisisi. Ngahosheleka ngakwelinye icala, ngase ngiqala ukuya ngasentshonalanga, ngase kushoneni kwelanga. Ngakhuphukela egumeni, ngehla egumeni, ngakhuphukela egumeni, ngehla egumeni. Ngiya ngokuba mncane mncane, ngahamba ngaze ngasithela emehlweni. Futhi wathi, kwathi-ke, senenze lokho, wathi, base beguquka-ke abazalwane emva kwesikhashana bathi, ngabe unyamalele na, uye ngaphi na? Futhi wathi abanye bathatha leyo ndlela, abanye bahamba ngendlela eyodwa nabanye bathatha enye. Kepha baba ingcosana impela abasala babuka lokho engangibatshele khona. Manje qaphela incazelo yephupho engingakaze ngimtshele nokukodwa kumbe akukho nakunye kwalokhu engake ngamtshela noma imuphi wabo. Kodwa ngathi yebo, ngenhliziyo yami inyakaza, ngangiqaphele. Manje, umbhalo wemfihlakalo manini ngenziwe ngithi ukulishiya kancane. Esikhathini esiye side esedlulile, umfowethu Bhila ubhamise ukuba abe nathi. Ngabe ukhona umfowethu Bhila na? Yebo, emuva lapho. UBhili uthe umfowethu Bhila udabuke kakhulu, ube nephupho elicakile. Ngaya kumfowethu Bhila uthi wathi ezansi endlini yakhe ngobona ubusuku ngenkathi ngihambela izimemo. Futhi wathi umfowethu Branham, ngibe nephupho elicakile. Wathi ngaphupha ngehla ngomgobhozo wamanzi ngibheke ngasentshonalanga. Futhi kwakukhona umgwaqo ngakwesokunxele, futhi ngakwesokunxele ngihamba ngasentshonalanga yomgwaqo, kubonakala sengathi ngicinga izinkomo. Futhi ngakwesokudla ngaqala ukubhekisisa emva kokuba sengehlele lapho, wawulapho. Futhi wawukaka umhlambi omkhulu wezinkomo, futhi wawukhona okuningi ukudla kwemfuyo ngapho. Wathi-ke wathola lezo zinkomo, wasuqala ukuzibuyisela emuva zenyuwa ngomfula. Futhi kwakusengathi ngamtshela ngokunqekuzisa ikhanda ukuthi akabogada lezo zinkomo. Wathi manje kuyoba lula kulezo zinkomo, ngiyazi ziyohamba ngendlela yokuzabalaza kancane, kodwa umfowethu Branham ufuna zihlale ngakwesokunene salowo mfula. Ngakho ngizohamba ngibuyele enhla ngalo mgwaqo, ngizivimbe zinganqamuli umfula ngakuleli cala, futhi ngizigcine zingakuleli cala. Kodwa waqaphela, angizange ngizilandele izinkomo, kodwa ngaya ngasentshonalanga. Wathi kusho ukuthi ucinga ezedukile.
No more than he spoke the dream.
Engaliqedi nje iphupho ngalibona. Wase kuthi-ke kaphela wathi ungibuka ngokungifisa, ngakho wabuyela emuva uyobuka.
And said I was coming to a solid mountain.
Futhi wathi ngangiza entabeni eqinile. Khona manjalo ngavele nganyamalala. Uthwamangala ukuthi ngabe kwenze njani. Wehla wayenomfudlana ngakwesokudla sakhe owahlukana wabheka ngakwesokunxele. Cabanga ukuthi kunjalo umfowethu Bhila, yebo. Futhi waqaphela ngale kwecala lami kwakunezimpophoma ezesabekayo. Wasekuthi-ke wacabanga ukuthi kungenzeka ukuba ngingene kulezo zimpophoma futhi ngabhubha. Waseqaphela-ke futhi uthi waqalaza futhi wabona imiphumela yalezo zimpophoma ezehla ngapha, futhi zazenza umthombo ophethuzayo ukuba utshazele phezulu, kepha amanzi ayengabuyeli emhlabathini. Wabuka ngaphesheya emthezukweni omncane kumbe umfudlana omncane, futhi ubona izilwane ezincane ezinezindlebe ezindilinga. Wathi ngikholwa ukuthi ngizothatha esisodwa. Futhi wayesewela, wabesecabanga ngami. Uthi wenyukela egunyanyeni elincane kubuka ngale ukubabone uma kwakukhona oluncane oluwucezwana unqenqema olungumdengo okungahle ukuba yambahambe kulo. Kodwa wathi kwakungekho lutho. Uthi wakhathazeka wathi, kwenzekeni kumfowethu na? Angazi ukuthi ngabe kwenzekeni kumfowethu Branham na? Futhi lapho esesaba uthi wangizwa ngikhuluma, ngangimi esicongweni sentaba. Futhi ngamtshela umfowethu Bhila incazelo yephupho engimnikeze yona esikhathini esiye side. Futhi ngamtshela ukuba alinde enkosini ukuthi ngelinye ilanga ngiyohlangana naye esidingini. Futhi wayelapho. Manje incazelo yalelo phupho yile: njengoba umfudlana wawubanzi, wawungumfudlana wokuphila. Ngangihamba kuwo ngibheke ngasentshonalanga kanjalo naye ngoba wayesemgwaqweni. wayekithi ma-etha ngalo mgwaqo futhi ngakwelinye icala kwawuno tshani obuningi kepha kunamaningi amahlashana nameva nomeno kodwa phakathi lapho kwakunotshani obuningi futhi yileyo ndlela esizingela ngayo inkosi nokudla kwenkosi ngokwedlula ebunzimeni ukukaka izinkomo kwakuyileli bandla ngizigcina ngakulelo cala izinkomo eqinisweni ziyohamba emgwaqeni obushelelezi amahlelo uma engahamba ngoba umgwaqo umele ihlelo amqalisa emuva etha emgwaqeni ukubona ukuthi abayi kunoma yiliphi ihlelo njengalokhu abona udonga kwakungenakwenzeka sampela ukuba kwedluleke lokho kwangivimbela ukuba ngingayi entshonalanga kwakuyilelo cala lentela nohulumeni akekho ongaqonda ukuthi ngaphuma kanjani kulona kwaba ludonga olwangivimbelayo kodwa inkosi ingiphumelelisa kulo futhi ngedlula kulo futhi ngiyohlangana nawe mfowethu bhila esiqhingini ngakho manje kwathi ngokusheshe emva kwalokho mfowethu Roy Robertson mfowethu Roy ukhona lapha namhlanje ebusuku na yebo ngiyakholwa yebo ngale kwecala wangibiza futhi owayenephupho waphupha ukuthi sasikaka izinkomo manje lelo lesithathu ukukaka izinkomo futhi wawukhona utshani obujephile obukhuluphele ukudla okuningi sonke thina bazalwane sasindawonye futhi safika endaweni yokuba sidle futhi umfowethu Sotman wasukuma wayesethi u-Eliya umprofethi omkhulu uzokhuluma elapha namhlanje emini futhi kwathi lapho sonke sesidlile wonke umuntu wasuka wahamba futhi wamangala ukuthi kungani bengalindanga ukukuzwa kukhulunywa manje niyakubona lokho ukuthi kunqwamana kanjani namashini nomfowethu Jackson na niyakubona lokho ngqo kushaya esikhonkosini kulokho okwashiwo ngumfowethu Bhila na kekho walinde ukuba athole
aphela
ukushesha emva kwalokho dadewethu Collins ukhona dadewethu Collins na
dreamed the dream of being here at the church.
Wapupa ipupho lokuba lapha ebandleni. Futhi kwakuzoba khona umshado. Futhi lapho esekwenzile wabona umyeni engena ephelele. Ngepha umakoti wayengaphelele kangako nokho kwakungumakoti.
Now that's the church.
Manje lelo yibani.
And there was like a communion
ngathi kukhona isidlo kumbe inkonzo ilapha. Sengathi kudekwe ukudla okukhulu kwaba sengathi ulandela yena ngoba umfowethu Neville wayephaka ukudla okukhulu ebandleni kodwa wathi kwakungukudla okuhle ngokwedlulele kunalokho asake wakubona wayelambe kakhulu kodwa wacabanga ukuthi mhlawumbe emisweni ukuthi owesilisa kafanele akuphake futhi yena nomfowethu uyilati babezohambela enhla e-Ranch House bayona
on the right hand side
futhi lapho sebedla ukukhanya ngakwesokudla kwaphuma manje niyazi ukuthi lokho kuyini
now
manje ukudla umakoti akaphelele kodwa umyeni uphelele umakoti akaphelele no kodwa ukudla okwakunikezwa kwakungesikho lokhu kudla kwemvelo ukudla kukamoya ebenikade lokhu ninakho sonke isikhathi ake ngime lapha kuleli phupho lesini okomzuzwane anomkhumbula umfowethu Fred Sotman umfowethu Banks Woods ngenkathi sihambele e-Arizona ngonyaka odlule ngenkathi siphumile sizingele ezingulube amajabalina nenkosi yakhuluma anisazi izinto eyazenza ngokuphelele ikhombisa ukuyofezeka sisabe ngomgwaqo
If that's right, you two brothers,
uma lokho kunjalo nina bazalwane nobabili thanini amen akugethi neze
futhi
ngabona embonweni ngenkathi sishayela ngelinye ilanga umbono wenkosi wafika kimi futhi ngangizilungiselela ngaleso sikhathi ngenkathi ngibuyela ekhaya ukuba ngiye phesheya kwezilwandle futhi ngenkathi ngiya phesheya kwezilwandle kuhle ngabona emkhunjini kumbe icala lolwandle lapho imikhumbi yayiphume ngakhona futhi kwakukhona indoda encane efishane lapho futhi yathi ngikulungiselele isikebhe mfowethu Branham futhi kwakuyisiteja lesigwedlwayo esincanyana esithi asibe yifidi ubude kodwa sasimhlophe njengeqhwa yathi kimi lesi nesakho kuba ungene uwele
oh
ngathi asanele yathi siyohamba mamayela angamashumi amane ngehora phansi phezulu ngapha okusho phansi phezulu onqenqemeni kodwa ngathi singeke singiwelise yaseke ibheka phansi yayisithi hamba njengoba behamba futhi ngabheka futhi kwakukhona umfowethu Fred Sutman nomfowethu Banks Woods behlezi esikebheni esigwedlwayo sipendwe ngokuluhlaza tshani nezinye izindophi zokugxumeka itende ngemuva kuso umfowethu Bank nesigqoko esiphexwe sabheka phezulu kanjena umfowethu Fred nezintwanyana zakhe ewukwini yathi hamba njengabo ngathi cha angeke le ndoda yathi kubo indoda encane yathi ngabakwedli na umfowethu Bank wathi yebo umfowethu Fred wathi yebo kodwa ngathi abasibo yimina umgwedli futhi ngiyazi ngingevele nje ngikuhambele lokho futhi ngineqiniso ukuthi ngingeke ngahamba ngaleyo ndlela yathi awuhambi ngani nabo na ngathi kabo kabo hayi-ke ngaphenduka futhi sengiphendukile indoda encane ekhumulweni lemikhumbi yaphenduka yaba sengathi ngumfowethu olungileyo umfowethu Arkenbright futhi ngabuyela emuva kulo mbono futhi wawukhona isakhiwo esincane eside laselithi phimbo kimi futhi nonke niyakukhumbula lokhu kumbe abaningi benu iphimbo lathi kimi ngenisa ukudla kubekelele phakathi yiyona ndlela kuphela leyo yokubagcina belapha kungukubapha ukudla futhi ngangenisa ngangingenise emikhulu ebanzi miphongolo igcwele amakheroti amahle ngokwedlulele nemifino emihle ngokwedlulele nezinto kwesengake ngazibona ngiyawukhumbula manje umbono na manje futhi ngangitshela kamuva ukuthi incazelo yayiyini ngangifanele ukuya eZurich eSwitzerland nomfowethu Arkenbright emhlanganweni wobusuku wobuhlanu ngabatshela abazalwane ngaphambi kokuba kwenzeke angizi kuhamba futhi ngangisezansi nomfowethu Welch Evans ezansi laphaya lapho kunikeza incazelo ngobonye bosuku ngikhola ukuthi umfowethu Welch wafika wangifica ngasithatha uhambo lokuyodoba futhi wathi umfowethu Arkenbright wayengibiza ngathi kulungile nakho bazongiyekisa futhi izikhathi eziningi hhayi ngomfowethu mayina ungomunye wabangane abalunge kakhulu kodwa ngazinye izikhathi umanje benga uma becabanga ukuthi uzoshumayela into ephambene nemfundiso yabo bavele bathi uzoba lapho yaukuze uthole abangane bakho lapho futhi bathi umfowethu Arkenbright wangibizela enhla wayesethi mfowethu Branham kanjengoba kwakusho umoya nje bathi woza futhi uze nomkakho ngoba awuzukushumayela kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi bakwabele ubusuku obubodwa futhi wathi ungahle ungakushumayeli lokho kulungile kwathi woza wena nomkakho uzani nonke niyabo futhi uma uza ngizokuvakashisa umngami nomkakho nabo bonke sizohamba sikhuphuke sedlule eSwitzerland futhi sidabule phezu kwePalestine ngathi cha ngaba nayo incazo ngamtshela umfowethu Welch kumbe umfowethu Fred nabanye ngizonitshela ekuseni kodwa kuqala umkami uzosho okuthize futhi sengimbiza wavele wenqaba ukuhamba ngathi nakhu-ke yabona manje leso sikejane esimhlophe esincane kwakuyilowo mhlangano wodwa kulungile kuya noma kuphi lapha onqenqemeni mhlangano wodwa kodwa kwanele nakuba kwakumhlophe kukuhle ukungizela ngaphesheya kwezilwane umfowethu Fred nomfowethu laphaya bamelele embonweni bamelele behamba njengesivakashi kuyozithokozisa kodwa angibanga nandaba ukwenza lokho nokubenqabela ukuba ngabagwedli kwakuchaza ukuthi babengesibo abashumayeli kodwa kwakuyimina umshumayeli kanti-ke ukudla kuleso sakhiwo esincane eside angizanga ngiye phesheya kwezilwandle futhi ngabuyela kulesi sakhiwo esincane futhi senza amadazini amatheyipho ezimbifane nakho konke ukutshengisa abantu ihoro esiphila kulo
Now compare even that.
Manje kathanisa ngisho lokho kanye namanye amaphupho lona kwakungumbono.
The food. Here it is.
Ukudla nakho yiyo le indawo.
Notice.
Qaphelani. Wase kwenzekani ke na? Wase kuthi masinyane emva kokufika kwalombono wesine kumbe iphupho lesine engatshelwa lona nakho kwenyuka umfowethu panel ukhona lapha down down khona lapha futhi uBhili ubengekho lapha nendoda ibuvuke ngamadlingozi uvela eBloomington yakholwa noma eBedford na eLafayette ebambe izinkonzo futhi waba lephupho futhi wehlela kumfowethu uthi futhi wathi ngeke ngingakusho lokhu ngifanele ngikusho kufanele ngimtshele umfowethu uBranham liyangihlupha nonkulunkulu uyazi akukho uphupho phakathi kwawo afika ngelokuqale lesibili lesithathu lesine lesihlanu elesithupha nje umfowethu uphanele wathi ngaba nephupho elicakile ngaphupha ukuthi ngangizoba nomhlangano enhle laphaya kepha kwathi nje ngandela thize kwaba khona umhlangano lapha ebandleni elinjengelisha futhi wathi leli bandla elisha ukuthi liphuma kanjani ukuthi wamangala ukuthi ayengakhothani ngani phakathi kwawo omabili kumbe into efana naleyo futhi wathi wemi lapha futhi wacabanga awu kade ngiphakathi lapha ngizolinda nje futhi ngizoba khona ezikhonzweni futhi wathi indoda yaphuma endlini igqoke isudu ensundu nebhuku ngicabanga ukuthi yayibhala futhi yatshela umfowethu uPanel yathi lona ngumhlangano oyinguyazana ngowamadikoni nabaphathi kuphela ulungile wezo sengathi unyathelekile kancane ngakho waphuma ngomnyango wendlu yokukhonzela entsha indlu esanda kwakhiwa kumbe yona lena ivuseleliwe yalungiswa futhi ngenkathi ephumela phandle kwakukhithika igqwa isimo sezulu esibi isikhathi sasebusika futhi akukho namunye walaba bantu oyazi ngalokhu
And when he went out the door, I was standing there looking westward.
Lapho ngibuka ngasentshonalanga. Futhi ngathi ungazizo unyathelekile mfowethu panel ngizokubonisa ukuthi ufanele wenzeni. Futhi mfowethu panel nabo bonke abanye bayazi angikaze ngibatshele incazelo kuyimanje nje. Lokho kubonakala ngenkathi bekhuluma. Ngaqaphelisisa ukuthi ngaphuma masinyane kanjani lapho mfowethu panel ukuze ngingakutsheli na. Futhi ngakhuphuka angaze ngasho lutho kumfowethu uthi kumbe nanoma ngubani omunye akukho muntu ngavele ngakushiya ngoba ngangifuna ukubona ukuthi kwakuqondephi ngeke nangizwa ngithi kamuva ngikhathazekile na wakuyilokho-ke kwase-ke umfowethu panel wathi ngathi kuye mfowethu panel qala nendawo yokuqala oyofika kuyo kuyoba nguZipporah ukuchaza ikhono kumbe ungqi noma enye ini ngathi ungahlali lapho bese uyako okulandelayo futhi uyothola isalukwazi futhi bese ungami lapho uhambe futhi uyothola isalukwazi esigugile impela ungami lapho ngaso sonke isikhathi sasikhuluma sasihamba sijabula ekhweni
futhi
hamba uze uthole umkami futhi uma uthola umkami ume lapho futhi uthi wabuka futhi sase siphumile eqhweni ogwadule ngase nginyamalele futhi wabheka emuva wayesebona umkakhe ephampa amanzi emthonjeni nomunye umfundisi emdonsa emdonsela kumsusa ephampini wayemqaphele wayesephaphama nansi incazelo yephupho lakho futhi ngangingakutshela ngalowo busuku kodwa ngavele ngakuphebeza njengoba kwakunguZipporah nesalukwazi esisotwa nesinye isalukwazi esiguge ngempela ngempela lawo ngamasono
niyabona
na futhi uZipporah empeleni engumkamose
uZipporah
futhi siyaqaphela ukuthi ngamtshela ukuba angami kubona akunandaba ukuthi babe badala kangakanani babe izinhlangano ungami kuzo basiphile isikhathi sabo
But when he comes to my wife, which is
God, I say, "Fear God, Mgami." Ogunibanda lami uJesu Kristu angithumele kulona kulolu suku lokugcina futhi nanti.
Stop there.
Yima lapho futhi ngase ngihambe ngabheka ngasentshonalanga.
Then
kwase kuthi utadewethu Steffi kungenzeka ukuthi akekho lapha ngoba kade sesibhedlela angazi ngabe utadewethu Steffi yebo nangu utadewethu Steffi wafika emzini wami efuna umkhuleko ngaphambi kokuba aye esibhedlela ukuyohlinzwa ukuthi uNkulunkulu emsize ambusise futhi ngempela wakwena futhi wathi ngaba nephupho elinhlakile mfowethu Branham athi yebo futhi wathi ngaphupha ngiphumele ngasentshonalanga futhi ngilelo ngelesithupha futhi wathi ngaphupha ngiphumele ngasentshonalanga futhi kuyizwe eligingikayo futhi lapho ngibuka kumi phezu kwegquma kwakukhona ithehla elidala impela linezintshebe ende emhlophe izinwele elalinazo zazikhule zalengela phezu kobuso balo futhi lalizisonge ngokumhlophe into ingubo umoya wawuyiphephetha cabanga ukuthi kunjalo dadewethu Stefi kanjalo futhi wathi ngaqhubeka ngasondela lalimi phezulu esicongweni sentaba libuka ngasempumalanga futhi wathi ngamangala ubani lelikhehla na wayesethi ukusondela wasondela futhi lapho esesondele waqonda ukuthi kwakungubani wabe kungu-Eliya ongasayi kufa umprofethi emi phezulu lapho ebuka empumalanga wathi kufanele ngimbone wayenesidingo futhi wagijimela phezulu egqubeni wayesiwe phansi lapho ukuba akhulume naye negama lika-Eliya futhi wathi lapho ekhuluma wezwa iphimbo lithi ufunani dadewethu Stefi na futhi kwakuyini iphupho lakho lagcwaliseka khona lapho dadewethu Stefi ngokuba ngokushesha emva kwalokho ngaya e-Louisville owakudinga kwabe kungumkhuleko ukubona ukuthi uphumelele kahle esibhedlela isibonakaliso sami ngiya ngasentshonalanga ngibuka ngasempumalanga ngenxa yomhlambi wami qaphela ngenkathi ngaya e-Louisville futhi lapho sengibuya ngathi sengiqala ukuya ngasesangweni futhi kwakukhona izingojwana ezazishayelwe phezu kwesango lami umnumzane Goyens womgwaqo wedolobha lapha wayekhuphuka umgwaqana ongumhubhe wathi Billy woza lapha wathi kuzofanele ugudluze amasango akho nezinto uthango lwamatshe namasango ngathi kuhle kulungile Billy ngathi ngizokwenza nini na wathi ngizokutshela ngizokwazisa ukuthi nini ngathi kulungile ekuqaleni konyaka bazoqala ukukwenza ngathi kulungile ngakho ngaqala ukubuyela endlini nonkosikazi wathi kuzofanele ngihambe ngiyothenga igrosa ngokushesha nje ngehla ngumgwaqana ongumhubhe nomfana uRaymond King ongunjiniyela wedolobha ngangihlale ngimbiza ngomatiye ngoba ngesikhathi sisengabafanyana abancane sibhukuda ndawonye washaya umfana endlebeni ngesigaxa sodaka futhi sasihlale simbiza ngomatiye uhlale ezansi nje kumgwaqana ongumhubhe ukusuka kimi cishe umnyango wesibili ngezansi kwakwamfowethu wood ngakho ngathi mada uthi bhi lapha wathi kulungile Billy weza ngapho ngathi lesi yasikhonkwane osishayele phansi wathi Billy bazothatha yonke into bayifake phakathi zonke lezi zihlahla loluthango konke kufanele kugudluzwe ngathi kulungile unjiniyela ungitshele ukuthi impahla yami ifike maphakathi nomgwaqo wathi yebo kodwa bazowandisa bazokufaka phakathi noma kanjani wathi neyami futhi ngathi kulungile umfowethu Wood ungumbazi wamatshe futhi ngathi ngizocela yena angigudluzele lona libuyele emuva wathi Bhele ungaluthithi yekela inkontileka ikwenze lokho yindlu yomfundisi leyo akusiyona na ngathi yebo mnumzane wathi akwenziwe nguye wathi uyazi ukuthi ngiqondeni ngathi yebo ngasuka ngahamba naleyo nto esheshayo yalushaya ngaye ekhaya ngaye elawini lami lokuphumula ngathatha lelo bhuku futhi kwakulapho kwakungesiwo amabhulokwe kakhonkolo kwakungamatshe ngathi midi lunga amaphupho ayisithupha aqondile kwasekuthi-ke umbono wakusibekela uma lezi zinto sezenzeka phendukela ngasentshonalanga
I call Tucson.
Ngibizwe eTucson. Umfoti Norman unayo indawo.
I don't know where I'm going.
Angazi ukuthi ngiyaphi.
I don't know what to do.
Angazi ukuthi ngizokwenza njani.
I'm just saying,
angazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngizoshiya ikhaya futhi angizi kulithelela.
My wages is $100.
Iholo lami ikhulu amadola ngeviki. Ngisekuzodika. Ngikhokha ikhulu amadola ngenyanga ngikhokhela indlu.
I'm right here with my brothers and sisters. Ngikhona
lapha nabafowethu bethu lapho engithandwa khona. Uthi ngiyahamba angazi ukuthi kuphi angazi ukuthi kungani
njeke
ngalitshela ukuthi kungani kodwa kukhona kukodwa kuphela engikwaziyo ukulandela kuphela lokho athi angikwena angazi ukuthi ngiphendukele ngaphi ukuthi ngenzeni akusikhona okwami kagela u-Abrahama wezwa ngaleyo ndlela lapho emtshela hamba uwelele ngale komfula wayengazi ukuthi kumele enzeni kodwa wahamba wazahlukanisa angazanga ukuthi kufanele ngenzeni. Ngomgcibelo odlule ekuseni, sekuyiviki kusukela izolo, lapho kuthi akube elesithathu nqo ekuseni, ngase ngivukile ngaphuza amanzi, ngembesa uJoseph ekamelweni lakhe, ngase ngibuyileke, ngasicambalalela nje, ngase ngizumeka. Lapho sengilele manje ngivezela amaphupho amancane nezinto ukuze nibone isendalelo salokho engilungiselela ukukusho. Ngembese uJoseph ngase ngibuyela emuva ngacambalala ngase ngizumeka futhi ngaphupha iphupho futhi ngaphupha ngabona indoda eyayifanele ukuba ubaba wami noma-ke yayiyindoda enkulu ekade. Futhi ngabona owesifazane owayefanele ukuba ngumama wami ukuthi wayengabukeki efana nomama wami. Le ndoda yayimphatha kabi umkayo. Yayinenduku enamakhono amathathu lapho yayikade ibaze khona lolu khuni yase yenza uyazi uma ugawula ukhuni olunqumise ogodweni lwenza induku enamakhono amathathu. Futhi kwakuthi njalo uma lona wesifazane ezama ukuma yayivele imbambe ngentamo imshaye ekhanda imshaye imthele othulini. Futhi wayelala lapho eyobayoba khale aphinde azame ukuba abuye asukume futhi yayizungezungeza ikhosha ikhuntule isifuba sayo insizo enkulu eyizidakela. Futhi kwakuthi uma ethi uyasukuma futhi yayimbamba ngentamo ithathe le nduku enamakhono amathathu imdabule ikhanda ngayo imqumbe phansi. Buyele emumva abese ikhuntula isifuba sayo sengathi yenzela ukhulu. Futhi ngangimi ngithecekelele ngiqaphelisisa le nto. Futhi ngacabanga angikwazi ukudumelana naleya ndoda inkulu kakhulu. Futhi kayifanele ukuba ngubaba wami kodwa ayisuyena ubaba wami. Futhi ngathi akahlangene nakancane nokuphatha lowo muntu wesifazane kanjalo. Futhi ngathi kumcasukela kancane. Ngakho ngaleyo nkathi khona manje leyo ngazo ngigcwala isibindi futhi ngawela kuye futhi ngamdumela ngokhololo ngamphenduphendula. Futhi ngathi awunalo ilungelo lokumshaya. Futhi ngekati ngisho lokho izinkonyane zakhula ngabukeka ngifana nesidlakela. Indoda yabuka lezo zinkonyane yase ingesaba. Futhi ngathi uma uke wamshaya futhi uzobhekana nami. Yabe ishuthi ukunikaza ukuphinda imshaye futhi. Ngabe sengiyavuka-ke. Futhi ngathi ukucambalala lapho isikhashana ngacabanga yini leyo na. Yaqala ukuba ngephuphe ngalo waya wesifazane. Wathi nje emzuzwaneni nango efika ngayithola incazelo. Owesifazane kumele ibandla lomhlaba lanamuhla umhlaba wonke. Ngazalelwa kuyo qobo lemfucumfucu futhi nakhu lapho engikhona. Ufanele ukuba ngumama nje we uma ube ngunina wezifebe kodwa nokho ngazalelwa kukho impela. Nendoda yakhe ingamahlelo ambusayo. Induku enamakhono amathathu ayayiphethe leyo mbhaphathizo kamthathu emunye emagameni amanga ukuthi ngaso sonke isikhathi uma eqala ukusukuma ukuba ibandla likwamukele umqwabalanda amlahle phansi ngawo. Futhi kusobala ukuba abemkhulu kangaka ngaphenduka ngangibesaba kancane ngase ngivele ngidumela noma kanjani. Nezinkonyane kwabe kuyizinkonyane zokukholwa ezangenza ngacabanga uma uNkulunkulu enami anganginika izinkonyane. Alimbala wesifazane yeke kumshaya. Ithe kwakukade kungeleshumi emini ngenkathi umkami wayezama ukungena ekamelweni futhi kwenzeka. Ngaba sembonweni ngalokho kusa futhi ngandlela thize ngo manje khumbulani kwakungesilona iphupho. Kukhona umehluko phakathi kwamaphupho nemibono. Amaphupho angenkathi lapho usuke ulele, imibono ingenkathi lapho usuke ungalele. Sizalwa ngaleyo ndlela. Isidalwa singumuntu esijwayelekile uma siphupha usuke ezwa kancane. Nokuzwa kancane kwakhe kusuke kuqhelele kude kuye. Imizwa yakhe usuke usebenza inqobo nje uma esesekuzweni kwakhe kokuqala. Kulokhu ukuzwa usuke ukahle nje uyabona, uyanambetha, uyathitha, uyahogela, uyezwa. Kodwa uma ususekuzweni kwakho okuncane ulele awube usabona unambithe uthinte uhogele kumbe uze kodwa kukhona ukuthize uma uphupha ubuyela kulokhu ukuzwa kukhona ukukhumbula ukuthi uyakukhumbula owakuphupha eminyakeni eyadlulayo isidalo esingumuntu esejwayelekile singaleyo ndlela kepha uma unkulunkulu ebikezela into ethize lokhu kuzwa kancane kusuke kungaqhelile kakhulu lapha kumboni wezibonakaliso zokuzayo kepha kokubili ukuzwa kusuke kundawonye nje umboni wezibonakaliso zokuzayo embonweni usuke engalele usuke esesemizweni yakhe futhi uyakubona angibachazela lokho abanye odokotela ngelinye ilanga futhi basukuma basebethi kuyamangalisa sikade ngisho sicabange ngalento enje ngenkathi ngithatha ukuhlolwa kwamaza futhi bathi abakaze bayibone into enjengaleyo niyabo hayike bathi kukhona into eyenzeka kuwe ngathi ngabatshela bathi yikho impela niyabo ukuza kokubili kuhlala kusondelene ndawonye akukho elingakwenza futhi akungenzi nibe ngaphezu kwanoma ngubani omunye uNkulunkulu nje owakwenza ngaleyo ndlela usukungalele usukhona khona lapha njengoba usuke ulele nje sukumi lapha ubuka phandle kanje futhi nonke nakubona umhlaba jikelele suke ungalele ngimi lapha emhlabeni ngikhuluma nabantu ngiyaye ningizwe ngibe sembolweni ngibuye ngibuye uma ngigibele emotweni nani noma yikuphi futhi nginitshele izinto ezizokwenzeka futhi akwehluleki inhlobo akukaze ukhona osake wakubone wehluleka na kam nomzane kungeke wehluleke kungehluleke uma nje kunguNkulunkulu kuphela khona lapho emhlamo izinkulungwane phambi kwamashumi ezinkulungwane ezabantu ngisho nangezinye izilimi engingakwazi ngisho ukuzikhuluma noma kunjalo akwehluleki yabo uNkulunkulu
now in this vision or as I
manje kulombono kumbe njengoba ngangikhuluma ngabheka futhi ngabona into exakile manje kwabonakala sengathi indodana wami omncane uJoseph wayeseceleni kwami ngangikhuluma naye manje uma uzoqaphelisisa ngempela umbono uzobona ukuthi kungani uJoseph wayemi lapha futhi ngabheka futhi kwakukhona ihlathi elikhulu futhi phezu kwayelihlathi esithukwini sezinyoni izinyonyana ezincane isezinguhafu weyiti ubude nohafu weyiti ukuphakama zase zingomakade bona abancane izimpikwana zazo zase zivithikile futhi wawukhwacishe ezimbili kumbe ezintathu ezazi phezulu kwelenyoni ziyisithupha kumbe ziyisishiyagalombili egatsheni elilandelayo futhi ziyishumi nanhlanu kumbe amashumi amabili egatsheni elilandelayo zehle njalo zimisise owesivivane nalabo bangane abancane izithunywa ezincane zase ziguge ngempela
and they were watching eastward
futhi zazibona ngasepumalanga futhi ngangise Tucson Arizona embolweni ngoba kwakwenza kwabasobala ngokuthi akathandanga ukuba ngehluleke ukubona ukuthi wakuphi ngangisusa uhlambu lwase sihlabathini kimi ogwadule futhi ngathi manje ngiyazi ukuthi ngumbono lona futhi ngiyazi ukuthi ngise Tucson futhi ngiyazi ukuthi lezo zinyonyana lapho zimele ukuthize
and they were watching
futhi zazibukisisa ngasepumalanga
and all of a sudden they take
futhi ngokushesha zase zicabanga ukundiza zase zisuka zaya ngasepumalanga futhi zathi nje zingasuka isicuwe sezinyoni ezithe xaxa safika zazibukeka njengamajuba zinamaphiko acijile phambili zase ngathi zinombala ompunga zithe ukukhanya kancane ngombala kuna lezi zithunyo ezincane ekade zikhona futhi zaziza ngasepumalanga zindiza kakhulu
and no sooner than they
wathi nje zingasithela emehlweni nami ngaphenduka futhi kuba ngibuke ngasentshonalanga futhi kwaba khona okwenzekayo lapho kwaba khona ukuqhuma eqinisweni okwazamazamisa umhlaba wonke manje ningakhethwa yilokhu nani ethayiphini qinisekani ukuthi lokhu nikuthola ngendlela eyiyo kuqala kungokuqhuma futhi ngacabanga ukuthi kwakunomsindo onjengomsindo ovala izindlebe noma nikubiza kanjani uma izindiza ziphambana nomsindo nomsindo ubuyele emhlabeni kwaphele kwazamazama njengekwaduma konke ngakho kwakungathi bekunguklekebula kwezulu nombani ngiwubonanga umbani ngeke nje lokho kuqhuma okukhulu okwaba khona okwezwakala sengathi kwakungaseningizimu kwami kungasemexico kodwa kwezamazame zomhlaba futhi lapho kunyakazisa
And way off into eternity. But they were in the shape of a
pyramid.
Like these
guys. Amanda kaNkulunkulu Somandla angiphakamisa ukuhlangabezana nazo futhi ngiyabona akukaze kungishiye sekuphele izinsuku ezishiyagalombili futhi angikukhohlwa nokho angikaze ngibe nayo into engihluphayo njengaleyo umndeni wami uzonitshela ngangizibona lezo zingelosi lawo maphiko alolongeke ngemuva zigijima ukwedlula ukugijima komsindo zivela kwinguna phakade zigijima njengokuphazima kweso kungaphezu kokucifa iso lakho kuphazima nje zase zilapho angibanga naso isikhathi sokuzibala angibanga naso isikhathi ngaphandle kokubuka nje ezinamandla izingelosi ezinkulu ezinamandla zimhlophe njengeqhwa amaphiko ziwabeke emakhanda futhi zaya sithi futhi lapho uzwakala ngahlwithelwa kulesi sivivane somthala futhi ngacabanga manje yikho lokhu ngaba ndikendike umzimba wonke futhi ngathi ohe lokhu kusho ukuthi kuyoba khona ukuqhuma okuyongibulala ngisekupheleni kwendlela yami manje akufanele ngitshele abantu bami lapho lombono osuka angifuni bazi ngakho kodwa ubaba osezulwini usengazisile manje ukuthi isikhathi sami sesiphelile ngeke ngiwutshele umndeni wami funa bakhathazeke ngami ngoba usehlelela ukuhamba nalezi zingelosi ifikele mina futhi ngizobulawa khona maduzizane nje manje ekuqhumeni okuthize kwase kufika kimi ngise kulesi sicuku khabo akusikho lokho ukuba bekukubulele bekuzobuyela nojoseph futhi ngangimuze ujoseph engibiza ngiyabonga ngaphenduka futhi ngase ngicabanga nkosi unkulunkulu uthanda ukuthini lo mbono na futhi ngamangala khona-ke kwase kufika kimi kungesilona iphimbo kwavele kwafika kimi
Oh,
lezo izingelosi zenkosi zizonginika umyalo wami omusha futhi lapho ngicabanga lokho ngaphakamisa izandla zami ngase ngithi nkosi Jesu uzothanda ngikwenzeleni na nombono wangishiya cishe ihora lonke ngangingezwa lutho manje bantu niyazi ukuthi ziyini izibusiso zenkosi ngipha amandla enkosi ahluke kakhulu amandla enkosi kulezo zindawo ezinjalo ngangike ngizwe ezikhathini eziningi-ningi phambilini emibonweni kodwa hayi kanjalo uzwakala njengokwesaba kokuhlonipha ngangesaba ngangokuthi ngaze ngaphela amandla phambi kwalezidalwa ngikhuluma iqiniso njengopawulu wathi angikambi amanga anikaze ningibambe ngikhuluma noma yini eliphutha ngento enjengale khona okuzokwenzeka kwase kuthi emva kwesikhashana ngathi nkosi Jesu uma ngizobulawa ngazise ukuze ngingabatsheli abantu bami ngalokhu kodwa uma kungokunye ngazise akuphendulanga lutho emva kokuba umoya ungishiyile cishe uhafu wehora ngicagele kumbe ngaphezulu ngathi nkosi uma ngabe-ke kungukuthi ngizobulawa futhi usuqedile ngami emhlabeni futhi ngizothathwa ngiyiswe ekhaya manje ungukuthi uma kuyikho lokho kuhle kulungile ngakho ngathi uma kuyikho ngazise thumela amandla akho abuyele phezu kwami futhi khona-ke angikwazi ukutshela abantu bami kumbe noma ngubani ngakho ngoba uhlelela ukuza uzongihlwithi futhi akwenzekanga lutho ngalinda isikhashana ngase ngithi nkosi Jesu uma bekungachazi lokho kepha kuchaza ukuthi ungiphathele okuthize ukuba ngikwenze futhi kuzokwambulwa kimi kamuva ngakho-ke thumela amandla akho futhi kwacishe kwangithatha ekamelweni ngazithola sengikwenye indawo ngale ekhoneni ngangimuzwa umkami ndawo ezama ukunyakazisa umnyango
nyaka melweni lokulala wawukhiyiwe futhi ngangineBhayibheli livuliwe futhi ngangifunda angazi kodwa kwakuphakathi ngiyakholwa kumaRoma isahluko sesishiyagalolunye ivesi lokugcina bheka ngibeka esiyoni itshe legumbi itshe lokukhubeka itshe legumbi eliyigugu
And whosoever believeth on him shall not be ashamed.
Nokholwa nguye akayi kujabha. Ngacabanga kuyacala ukuthi ngifunde lokho. Umoya usayi lokho ngithwele ekamelweni. Ngavala iBhayibheli ngase ngima lapho. Ngaya ngale emafasiteleni kwakuthi akube ngeleshumi inqo osukwini kumbe ngaphambili. Kuthi ngapha ngamsayizane zami ngase ngithi Nkosi Nkulunkulu. Angiqondi. Lolu usuku olucakile kimi futhi kungathi lisangene. Kuthi ngathi Nkosi kuthaza ukuthini lokho na? Ake ngikufunde futhi uma kunguwe manje lokhu kuzwakala kungubungane ngaqosha iBhayibheli ngase ngilivula kwakulapho futhi endaweni efanayo uPawulu etshela abajuda ukuthi bazama ukuetshela amaRoma ukuthi abajuda bazama ukukwamukela ngemisebenzi kodwa sikukholwa ngokukholwa yebo bekuyilokhu kuyisikhathi esinzima kusukela lapho manje niyabona ukuthi ngimi kuphi angazi ukuthi kwenzekani angazi ukuthi ngizothini kepha manje mangithi manje kusukela manje kuqhubeke njalo emizuzwini ethi ayibe lishumi nesihlanu kumbe amashumi amabili elandelayo ake ngizame ukusho okuthize lapha manje kumbulani ayikaze nakanye leyo mibono ike yehluleke manje ngizothatha imibhalo okwesikhashana woma niqaphela ezambulweni isahluko seshumi
now let me say this if the vision manje, is scriptural
ake ngisho lokhu uma ubono ungokombhalo ungahunyushwa kuphela ngokombhalo futhi ke ngifunani ukuhlanganisa ndawonye lokhu futhi manje nina enikhona nani etapini ikelelani ukuthi ngikusho lokhu ngendlela engikusho ngayo ngoba kungaba kalula kakhulu ukungakuqondi kahle senijahile na kulungile vele ngiyanibonga ngokuthula kangaka kuhle manje ingelosi yesikhombisa Manje banumzane njengoba ngikwethile lokhu yiso lesi sibonakaliso sesikhathi sokuphela na siphila kuphi na sikhathi sini osukwini na njengombambani okhathele ubusuku bonke evuka akhanyise iwashi ukuba abuke ukuba abone ukuthi yini ekhanyisa Umkhulu wami lona, uNkulunkulu masikhanyise.
I'm standing in an awe.
Give me that one abigabi uma kuphela benikwazi.
Remember I tell you in the name of
Kubulani nginitshela egameni leNkosi nginitshele iqiniso.
And something's fixing to happen.
Futhi kukhona okuzokwenzeka.
I don't know.
Angazi.
Now you all get that? I don't know.
Manje nina enise taping niyakuthola lokho na angazi.
I'm going to
zama. Okufike kimi izolo ngihlezi elawini lami lokuphumula.
I don't say
Nisho ukuthi lokho iqiniso. Bekuyinto ethile kuphela inyakaza enhlizweni yami. Ngekathi ngihamba phansi, bekufanele ngehle ngithi ukuthola isikhashanyana, bese ngehla noThali, bese ngihamba ngiyozingela naye ngolunye usuku ngaphambi kokuba sehlukane.
Let me say that because I am
ukuthi ngoba ngiya eTshonalanga, akusikho ukuthi ngishiya leli thabenakele.
This is the church that the Lord ibandla
inkosi uNkulunkulu eyanginika lona.
Here's my head.
Nathi komkhulu lami.
Nakho
lapho ngihlala khona.
I'm only going in obedience to a command.
Ngiyala ngenhlonipho emiyalweni onginika ngombono.
My son Billy Paul will remain.
Uyohlala enginobhala wami. Ngobisi lami liyoba khona lapha kuleli bandla. Ngokusizwa nguNkulunkulu liyoba lapha uma lento isiphelile. Ushumayele izimpawu ezikhombisa ukuthi noma imaphi amatape engiwenzayo noma ikuphi okunye kuyokwenziwa khona lapha kuleli bandla. Khona lapha ngokwazi kwami indawo lapho elingashumayela khona lenkulu inkululeko kunanoma ngingenza noma kuyiphi enye indawo ezweni. Ngenxa yeqembu labantu lapha abakholayo futhi balambile futhi abambelele. Lokhu kubonakala njengekhaya kimi. Yiyo le indawo.
And if you notice the
Futhi uma uqaphela iphupho lakhuluma into efanayo niyabo. Lapho khona ukudla.
Now, but I don't know what lays in the future.
Kodwa ngazi ukuthi kusasa liphetheni. Kodwa ngiyazi ukuthi ubani ophethe kusasa. Yileyo into enkulu. Manje uNkulunkulu, uma ngisephutheni ngithethelele, ubhale umlomo wami Nkosi, kunoma yikuphi okungebe yintando yakho. Yenze lokhu kuphela ngoba ngiphoqelekile Nkosi. Sengathi abantu bangaqonda, kuphele ukuphoqeleka. Isizathu engicabanga ukuthi senza incazelo ingafiki masinya kwaba ngobukhosi bukaNkulunkulu ngoba ngikholwa ngokuthi kulotshelwe mina khona lapha ngaphandle eBhayibhelini. Futhi ke uma kungokombhalo, umbhalo kuphela ongakuhumusha. Futhi uma lokhu kuyiqiniso mfowethu, dadewethu, angiqondile kunesabisa. Kodwa kufanele siqaphele ngempela manje. Sihlelela okukukhona okuzokwenzeka. Manje ngikusho lokhu ngenhlonipho, nangokwesaba uNkulunkulu. Futhi nicabanga ukuthi ngingama lapha, nina bantu ningikhola ngisho ukuthi ngingumprofethi. Ngizisho ukuba nginguye. Isiphakamiso sami sasiyilokhu. Kwaseke ngonyaka odlule ngathi yilokhu kuphela engakubonayo. Imbuselelo isiphelile esizweni yalesi sizwe naye kanjani. Ngathatha uvakasho lobuvangeli iningi lenu lahamba nami. Oh, kwakulungile. Saba nezikhathi ezinkulu, imihlangano emihle, izicoko eziningi kodwa kuzange nje kushaye emhlolweni. Kulo nyaka ngithatha ihambo lwesithunywa senkolo. Ngiyothi ngingaluthatha nje ngiye e-Afrika, e-India, nasemhlabeni jikelele uma ngingahle ngikwazi kolunye uhambo lwesithunywa senkolo. Uma lokho kungasebenzi, khona-ke angizukuthatha amanzi nakudla, futhi ngiqombole lezo zintaba eziphakemeyo ngaleya, futhi ngizohlala lapho uNkulunkulu azaphendule ngandlela thize. Angikwazi ukuphila kanje, angikwazi nje ukuqhubeka. Lokhu kungaba impendulo lapha, angazi. Aze angiguqule. Ngiyawukhumbula umbono cishe emasontweni amathathu edlule. Ngimelangeni ngishumayeza ibandla na. Nonke benilapha ngesonto ledlule. Ngamasonto amaningi. Ninabantu lapha niyawathola amateyipu. Futhi nisuke nilapha uma iqoshwa. Niyaziqonda lezi zinto. Ngoba manje ngizovele ngishaye lezi zindawo. Futhi nikubhekisise. Nje ngisho konke okuncinyane kwalokho. Okushiwoyo kufanekisa kukho impela lokhu. Ngakho kufanele kube incazelo angazi.
That's why I'm saying sirs.
Ingakho ngithi banumzane yikho lokhu na.
I believe that the seventh angel of Revelation 10.
Ikholwa ukuthi ingelosi esikhombisa isambulo seshumi. Isithunywa sonyaka webandla lesikhombisa sezambulo zesithathu ishumi nane.
Remember?
Kumbulani manje ake ngifunde bukani. Lapho engingafunda khona
Now
manje lena kwakuyingelosi esikhombisa kepha ngezinsuku zezi lengelosi esikhombisa ivesi lesikhombisa
when he shall begin to sound
lapho isiza kubetha ifihlakalo kaNkulunkulu siyakubifiziwe njengalokho azazisa izinceku zakhe abaprofeti.
Now you notice
manje niyaqaphela lena kwakuyingelosi futhi ingelosi yonyaka webandla lesikhombisa ngoba kuthi lapha ingelosi yesikhombisa yonyaka webandla lesikhombisa. Ngathola ukuthi uma ufuna ukubona ukuthi ubani kumbe ukuthi ingelosi ikuphi izambulo zesithathu ishumi nane ingelosi ebandleni laseLaodikeya. Manje niyakhumbula ngenkathi lokhu kushiwo lapho izingelosi eminyakeni eyebandla. Manje kulokhu kuyohlangana thacana lezi zimpawu eziyisikhombisa esizokhuluma ngazo. Nezimpawu eziyisikhombisa esizama ukukhuluma ngazo uma siza ngesi sikhathi yizimpawu eziyisikhombisa ezilotshiweyo. Lezi zimpawu eziyisikhombisa njengoba nazi ngokubonakaliswa nje kwezingelosi eziyisikhombisa zamabandla ayisikhombisa. Kodwa kukhona eziyisikhombisa ezinye izimpawu olungemuva kwencwadi ezingaphandle kweBhayibheli. Kaphela sizongena kukho emzuzwaneni. Manje ngaphambi kokuba ngiqale lokhu, senikhathele na? Ngingathanda ukuma nishintshe izindawo na? Manje lalelisisani. Ingelosi yesikhombisa yezambulo seshumi isikhombisa isithunywa sonyaka webandla lesikhombisa ngiyabona na manje qaphelani futhi ngezinsuku manje qaphelani lapha
but in the days of the voice of the seventh angel
kepha ngezinsuku zezwi lengelosi yesikhombisa lapho isiza kubetha icilongo ifihlakalo kankulunkulu isiya kube ifeziwe
now sounding forth this
manje siyabetha lesisithunywa ingelosi yesikhombisa lapha ibetha ikhipha umlayezo wayo ebandleni laselawodekiya aphela uhlobo lomlayezo wayo manje wawungesikho engelosini yokuqala ayinikwanga lokho engelosini yesibili yesithathu yesine yesihlanu yesithupha kodwa ingelosi yesikhombisa yayinalolu hlobo lomlayezo wabuyini na
is type of message finishing
aphela uhlobo lwayo lomlayezo uqeda zonke izimfihlakalo zikankulunkulu ezilotshwe encwadini ingelosi yesikhombisa iqedela zonke izimfihlakalo ezibekwe azange enziwa lutho kuzo zonke lezi zinhlangano namahlelo ingelosi yesikhombisa iyazixosha futhi iqeda yonke imfihlakalo manje yilokho owashiwo yibhayibheli
qeda
imfihlakalo yencwadi lotshiwayo manje ake sibhekisise ezimbalwa zalezi zimfihlakalo futhi uma nifuna ukuzibhala phansi kuqala ngizothatha lokho okushiwo yiScofield lapha kuMathewu 13 uma nithanda ukuthayipha ezinye zazo phansi uma ningenalo ninebhayibheli iScofield ningakufunda lokho acabanga ukuthi ezinye izimfihlakalo ziyikho manje ebeseni leshumi nanye uthi waphendula-ke wathi kubo ngokubani phiwe kubafundi bakhe ngokubani naniphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu kodwa qha bona kodwa bona abakuphiwanga izimfihlakalo nansi imfihlakalo imfihlakalo ngumbhalo iqiniso ebelifihlakele phambilini manje embuliwe ngokwaphezulu kodwa oyisigaba esingesiso esasemhlabeni usayilokhu sele naphezu kwesambulo izimfihlakalo ezinkulu ngokuthe xaxa nezimfihlakalo ezinkulu ziyilokhu imfihlakalo yokuqala yombuso wezulu iyona le esikhuluma ngayo manje eshumini nantathu Mathewu 13 kwelesithathu kuya kweleshumi nahlanu manje imfihlakalo yesibili imfihlakalo umpumputhe buka i-Israyeli ngesikhathi salonyaka kwabaseRoma beshumi nanye kwelamashumi abili nanhlanu kwakuyingqikithi yendaba imfihlakalo yesithathu imfihlakalo yokuguqulwa kwabangcwele abaphilayo esikhathini sokugcina salonyaka kwabaseKorinte bokuqala ishumi nanhlanu futhi nakwabaseThesalonika besine nakushumi nane kuya kwishumi nesikhombisa
The fourth mystery
Imfihlakalo yesine yebandla leTestament elisha linjengomzimba owodwa ohlanganise kokubili amaJuda nabezizwe kwabaseFesu besithathu elokuqala kuya kweleshumi nanye kwabaseRoma ishumi nesithupha kweleshumi kwamashumi amabili nanhlanu futhi nakwabaseEfesu besithupha ishumi nanye kwabaseKolose besine lesithathu
The fifth mystery
Imfihlakalo yesihlanu ebandla njengomlobokazi kwabaseEfesu besihlanu amashumi amabili nesishiyagalombili kuya kumashumi amathathu nambili imfihlakalo yesithupha ikaKristu ophilayo onguye izolo namuhla naphakade kwabaseGalatiya besibili amashumi amabili nakumaHebheru kwishumi nantathu esishiyagalombili nezindawo eziningi ezinjalo imfihlakalo yesikhombisa ikaNkulunkulu ngisho uKristu njengohlala ukugcwala kobuNkulunkulu kusemzimbeni kuye konke ukuhlakanipha kobuNkulunkulu nokukhonza kubuyiselwe kumuntu imfihlakalo yesishiyagalolunye imfihlakalo yobubi etholakala kwabaseThesalonika besibili kanjalo kanjalo imfihlakalo yeshumi yezinkanyezi eziyisikhombisa zesambulo sokuqala amashumi amabili sisanda kwedlula kulokho nje izinkanyezi eziyisikhombisa zazingamabandla ayisikhombisa izithunywa eziyisikhombisa nokunjalo Nifihlakalo yeshumi nanye iBhayibheli nelifihlakalo isifebe zambulo zeshumi nesikhombisa mahlano kuya kusikhombisa. Lezo ngezinye zezimfihlakalo lengelosi efanele ukuziqeda. Zonke izimfihlakalo zikaNkulunkulu. Nokunye mangisho lokhu ngenhlonipho futhi ngingabhekisi kimina uqobo lwami kodwa ngibhekise engelosini kaNkulunkulu. Inzalo yenyonga lokho bekuyifihlakalo ebifihlakele kuyo yonke iminyaka. Umusa oqondisileyo hayihlaza kepha umusa oliqiniso ngempela. Ayikho into okuthiwa isihogo esivutha engena phakathi. Uyosha izigidi zeminyaka kodwa noma yini eyayiyiphakade yayingenasiqalo ingenasiphetho futhi isihogo sadalo. Zonke lezi mfihlakalo. Ifihlakalo yombhapathizo kamoya ongcwele. Ngaphandle kwevuso kepha umuntu uKristu esebenza phakathi kuwe imisebenzi efana ayenzayo. Imihlaka yombhapathiso wamanzi lapho umqondo kaziqu zintathu ungenise emagameni kayizindodana nomoya ongcwele. Imihlakalo yobuNkulunkulu egcwaliswe embhapathizweni egameni likaJesu Kristu. Ngokwencwadi yesambulo ibandla kulesi sikhathi ebelizokwamukela. Zikhona ezinye zezimfihlakalo. Ukubuya kwentsika yomlilo. Amen.
And we see it.
Lakho kufanele yenzeke futhi siyayibona. Oh singalokho siqhubeka sizisho ngamagama ezifihlakala. Sibona leyo ntsika yomlilo eyahola abantwana bakwaIsrayeli. Yona leyo yashaya phansi uSawule esendlini ebheke ezathu eDamaseko. Futhi yona leyo iza ngamandla afanayo yenza izinto ezifanayo. Futhi yembula izwi elifanayo ihlala ezwini ngezwi neBhayibheli.
The sounding of the trumpet.
Ukukhala kwecilongo kuchaza icilongo levangeli.
And the sounding of a trumpet in the Bible means.
Ukukhala kwecilongo eBhayibhelini kuchaza ukuthi lungelani impi yangokumbhalo. Ngiyakubhala phansi na. Impi yangokumbhalo. Paulo wathi uma nifuna ukubhala phansi lokhu kwabasekwenye bokuqala beshumi nanye esishiyagalombilini.
Paul said if the trumpet gives an unknown
Paulo wathi uma icilongo likhala ngezwe lengaqondakaliyo umuntu yokwazi kanjani ukuthi fanele alungiseni na futhi uma lingenakho ukukhala kombhalo
a vindication
ukuqinisekiswa kwezwi kaNkulunkulu elenziwe labonakala sizolazi kanjani esikhathini sokugcina na. Uma lithi bayakholwa ngokuthi uJesu Kristu nguyizona umthandazi ngaphakade,
ngoba
izibonakaliso zakhe nezimangaliso ukuthi onke amandla emvelo ayemkhola futhi lonke ibandla lakholwa nguye ngalokho, siyakwazi kanjani ukuthi silungiselele kanjani na? Omunye afike neshadi yakudwebe kukhiphe konke, nomunye afike nenye into adwebe lokhu konke ngaphandle uphambane nalokhu, omunye afike athi yilokhu abuyele kulokhu, nabanye babhale amabhuku nezinto ezinjengalokhu. Kapu kulukulu pika ngamandla ovuko lwakhe pho ngubani ozophikisana nakho na uma uJesu Kristu enguyizolo namuhla naphakade wenza kufanayo nalokho akwenze izolo namuhla naphakade yilokho kufanele ukwenziwa yile ingelosi ithathe lezo zifihlakalo lezo zinto ezingathintiwe abantu abagijima phezu kwazo baphume. Kaphelani uma likhala ngomsindo ongaqondakali ongesikho kombhalo kubani ongazilungiselela na? Kodwa icilongo nikena kaphela ngamunye waleyo minyaka njengoba ngilitshelile ngokungena kwebandla kwabakhona icilongo elakhalayo uPaul aqaqwa. Icilongo lichaza impi futhi uma linganikeza umsindo wangokombhalo kuthiweni ngalo na? Kodwa ke nginikhumbuze lokhu ningawugeji manje. Kaphelani ngamunye unyaka webandla wawunesithunywa sawo siyakwazi lokho. Paul wayeyisithunywa sokuqala. Kuthi lapho icilongo lokuqala ikhala noPaul okuqala lwaqaqwa uPaul wayeyisithunywa sokuqala njengoba sitholile. Wenza njani na? Wamemezela impi ngani na? Ngabandla lomthetho ngenxa yokungasikholwa isibonakaliso somesiya uJesu ayebavezele sona. Ngani babefanele ukulwazi? Abafanele ukumazi ngola uPaul wafika epheni konyaka zonke izinto zifika epheni konyaka. Usesikhathini sokugcina lapho lezi zinto ezivezwa khona.
Paul
azimibhalo futhi azi ukuthi uJesu wayengumesiya. Futhi wakhumisa lawo masinagoge kuzindawo ngemibhalo futhi wakhishwa kuwo wonke. Waze kwathi ekugcineni wathuntutha uthule ezinyaweni zakhe wasephendukelwa kwabezizwe.
What was it?
Akuyini na? Ukhala kwecilongo.
An angel messenger standing there with the word.
Nezwi.
Oh, and Paul with the unadulterated interpretation of God's
word.
Paul cost him his life. How we could go down to Irenaeus.
Kapelani, manje, ibanda sela uthekiya. Isithunywa siya kuqeda okwa sela uthekiya. Ingelosi yasikhombisa iyofeza zonke izimfihlakalo ebezilahlekile ezimpini ngaphambili zeqiniso. Uludo wavuka, kodwa wayengenalo lonke iqiniso, wayenokulungisisiswa kuphela kunjalo. Abuye wafika esinye isithunywa esibize ngoJohn Wesley, loNgcweliso, wayengenalo. Bhayibheli lathi, ibandla seleFiladelfia, bese kuze unyaka webandla seleDekiya, nokubhabhathizwa kwamoya. Kodwa bakuxova konke babuyela khona impela ekwenziweni kwezinto njengomthetho njengoba benze ekuqaleni. Lapho ayebukeka khona njengo-Alpha no-Omega. Sandla sakhe singapha nangapha ukuqala nokugcina. Umoya wakhe wehla ngosuku lwePentecost wasigcwalisa leso sixuku. Lalilokhule ngokuya likhameka laze lafika eminyakeni yobumnyama. Izinto zezibani zegolide ezisikhombisa, iminyaka yebandla ezisikhombisa. Wokugcina wawusuthele kakhulu kuye. Ukuthi kwakuyinkulungwane ecishe inkulungwane yeminyaka yobumnyama ibandla likatolika. Luther waqala ukuletha okunye ukukhanya wathi kusondela kancane ezweni. Ukukhanya okulandelayo kwathi kusondela kancane. Ukukhanya okulandelayo kwasela uJekiya kwase kubuyela emuva ngqo njengoba kwenza ekuqaleni. Waqonda ngqo enhlopha ncoveni efanayo nokwayenza ekuqaleni. Aniboni ukuthi nichazani na? Manje qaphelani. Liningi iqiniso elalahlekayo phandle lapho. Ngayi na? Lapho khona abanye abacacisa iqiniso. Kodwa lengelosi yasikhombisa ayicacisi lutho. Izokashada oya zonke izinto ebezibekiwe.
ilicoshandayo zonke futhi ekubethani kwayo yonke imfihlakalo kankulunkulu siya kube ifeziwe thunywe ngunkulunkulu konke kwezimfihlakalo ezifihlakeleyo kwafezwa ngenkathi ikwembulwa kuyo ngani na uma lezi kwizimfihlakalo ezifihlakeleyo nomuntu uzoba ngumprofethi futhi asithethanga yini futhi sabona ukuthi umprofethi oyofika ezinsukwini zokugcina kuyoba yilowo Eliya omkhulu ebesimbhekele na ngoba izilezi zifihlakalo ezifihliweyo kwizazi zezenkolo zizokwembulwa ngunkulunkulu lezi lifika kuphela kumprofethi futhi siyakwazi uyoba ngu-Eliya wesibili njengoba kwethenjiswa o he mlayezo ayawuletha uyoba izifihlalo kuzo zonke izinto sinombhaphathizo wamanzi kwindlu bevange konke kunjalo oyedwa uyafafaza oyedwa uyathela oyedwa uthatha uyise indodana nomondwelo oyedwa uthatha lokhu oyedwa kubhaphathisa kathathu ubuso bubheke phansi kwabukodwa kukankulunkulu othiwa uyise okunye kube okukankulunkulu othiwa indodana nokunye kukankulunkulu othiwa ngumoya ongcwele omunye uthi unephutha ufanele kubhaphathise umlalise ngomhlane kathathu ngaleyo ndlela futhi o ingcovangcova enje pho kodwa yonke ithi isiqediwe akubamunye kuphela unkulunkulu negama lakhe ngujesu kristu futhi alikho elinye igama phansi kwezulu akukhona enye itekisi yombhalo noma ebhayibhelini lapho noma ubani owakwabhaphathiswa noma ngayiphi enye indlela kuphela egameni likajesu kristu akukaze nakanye lapho khona okwake kwathini hayi liphi ebandleni elisha kumbe ibandla likajesu kristu elake lafafaza lathela noma yikuphi okunye akukaze nakanye kusetshenziswe isimiso esithi ngiyakubhaphathisa egameni likayise indodana nomongcwele uyezivumokholo nezinto iliyaqiniso lezo ziphetho besilahlekile kodwa uNkulunkulu wathi ziyobuyiselwa futhi enziweni zokugcina ngiyobuyisela isho inkosi sedlulile kulokho esikhathini esingeside sedlule isihlahla somlobokazi yoba ngumprofeti ibhayibheli lithi uyoba lapha kunjalo umalakhe wesine ukhuluma ukuthi uyoba lapha futhi siyakholwa ukuthi uyoba khona siyamfuna futhi sibheke ukuzibonakalisa kwakhe futhi sizolibona izwi eliqinisekisiwe likankulunkulu ngoba khona ingcosana nje eyokuqonda njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikanowa kuyoba njalo nasekufikeni kwentandane yomuntu yini yasindisayo nani phefumule emihlanu ezinsukwini zikalothi kwabakhona abathathu eqinisweni abasindayo baze waqala ukuphuma wayeseyalahleka kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu bayoba ingcosana bayosindiswa baguqulwe ngaleso sikhathi enye yezimfihlakalo yilelo bandla lehlwiti njengolothi owathathwayo njengolothi owakhishwayo wasuswa unowa wathathwa wasiwa phezulu nebandla futhi liyothathwa lisiwe phezulu omunye wahamba wangena omunye waphuma wahamba nomunye uya phezulu yabo kuyekho impela ngokuphelele izwi liyafika incwadi elotshwe ngaphakathi iyobe isiyaphela-ke ngenkathi lokhu zonke ezizifihlakalo seziqediwe ukubethwa manje ake ngikufunde futhi ukuze nibe nesiqiniseko manje bhekani kepha ngezinsuku zezi lengelosi yesikhombisa ingelosi yokugcina lapho isiza kubetha imfihlakalo kankulunkulu isiya kube ifeziwe manje yini imfihlakalo kankulunkulu eyodwa yazo na pawulu wathi kutimotheyi wokuqala wesahluko sesithathu ngikholwayo ukuthi kwakunguye wathi kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza ngokuba unkulunkulu wabonakaliswa enyameni samphatha sambona wamukelwa phezulu enkazimulweni wabonwa izingelosi waqinisekiswa lapha emhlabeni unkulunkulu wabonakaliswa impela kuyimfihlakalo enkulu kodwa isixazululiwe yonke hhayi uyisindodana nomoya ongcwele onkulunkulu abathathu kodwa unkulunkulu oyedwa ezikhundleni ezintathu ubuyise phansi kukamose ubudodana phansi kukakristu umoya ongcwele phansi kwalesi simiso izimiso ezintathu zikankulunkulu ofanayo hhayi onkulunkulu abathathu imfihlakalo isiphelile manje ibhayibheli lathi kofanele ifezwe lapho ngibonile ngelinye ilanga lapho ososayensi bezama ukungiphikisa kulokho ababevamise ukukusho ngenkathi ngithi noma ngubani obekholwe ngokuthi u-Eva udla i-aphula manje isayensi ithi ngabona ephepheni ngelinye ilanga ezihlekweni ezinkulu wadla ibhilikosi umbhedo kwakungamkhohlise lokho na impela cha Niyabo, bavele, iloko watata wangu kaini niyazi. Wabu isaite fana, wabotua, unkulunkulu, agawe muge langa, umnigelu wake. Kutu abela olungleo, we mbulu wabuye kutu kwa ba ikazi, ngako wale cha ikazi.
Oh God.
Oh, unkulunkulu, lelibanda no nyaga ispila guu.
The book that is written with
him. Inwati, eloto ngapagati, isipelelege, umalengelo singamuga. Manje ngiyanicela kukondeni lokhu. Uma umlayezo wengelosi esikhombisa usuphelile, ifihlakalo yobuNkulunkulu, ifihlakalo yenzalo yenyoka, zonke ezinye izifihlakalo zazo zonke lezi zinto, uDodana baphakade njengoba ekhuluma ngabo, angaba kanjani iNdodana yaphakade, lapho iphakade lingazange laqala kumbe lingenakuphela na?
iNdodana
yilokho okuzelweyo. Ngezwakala kanjani kungokuhlakaniphile na? Singaba kanjani isihogo saphakade ingani isihogo sadalwa na? Ngiyakholelwa esogweni esivuthayo impela, iBhayibheli latsho njalo, kodwa singesokubhubhisa. iBhayibheli lathi busisiwe ongenasabelo ekufeni kwesibili. Ngiyabona na? Ngiyabona ungeke ubhujiswe ngokufa kwesibili. Wokuqala kungokomzimba. Okwesibili kungukufa kokomoya lapho sekuphele konke. Umphefumulo owonayo lowo mphefumulo uyokufa. Niyotheliswa ngenxa yezono zakho mhlawumbe kube amakhulu ezinkulungwane zeminyaka. Kodwa singeke sabakhona isihogo saphakade ngoba iBhayibheli lathi isihogo sadalwa. Singadalwa kanjani bese sibange saphakade na? Uma kwake kwabakhona iBhayibheli lathi isihogo sadalelwa uDeben nezingelosi zakhe. Futhi ngakho uma sadalwa singeke sabange saphakade ngoba inguna phakade noma yini einguna phakade ayizame ike ibe nesiqalo kumbe isiphelo. Ingakho singaze safa njengoba sasi lokhu sikhona. Singale kaNkulunkulu, inzalo kaNkulunkulu, futhi nguye kuphela oyinto eyinguna phakade khona. Amen. Awuseyikufa njengalokhu uNkulunkulu engenakufa ngoba uyiphakade kanye naye. Amen. Abuze, hallelujah. Sesikhathele nokho ilendlu endala yezifo. Qaphelani. Incwadi lotshiwe uma lengelosi ikatha zonke ezintshumayelo ebezingathintiwe ukuthi empini balwa noLuther, balwa kuWesley, balwa kumaPentecoste, balwa kepha ukhona ozayo kusho iBhayibheli ukuthi nezinsuku zokubetha kwayo zonke lezi mfihlakalo abamunye babalekele egameni likaJesu. Abakamthathu basuke baya kuyise iNdodana noMoya oNgcwele njengoba benza nje emkhandlwini waseNayisiya into efanayo bobabini wayesephutheni. Kodwa manje phakathi nomkwaqo emibhalweni kulele iqiniso. Ngiyabona ukuthi sikuphina ingelosi yenkosi. Qaphelani izambulo zesihlanu sokuqala, lalelani kulokhu manje. Ngase ngibone esandleni sokunene sakhe wayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi okubhaliweyo kwakungaphakathi nangaphandle inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Manje kukhona ubhalwe ngaphakathi encwadini kodwa ingemuva la inezimpawu eziyisikhombisa kwingemuva la okwakungalotshiwe encwadini. Manje ngumambulo onokhulumayo uJohane. Manje kumbulane kwakungalotshiwe encwadini uthi ngezinsuku zezu lengelosi yesikhombisa yonke le mfihlakalo elotshwe ngaphakathi siyakuba ifeziwe. Kwanele kunawe ngalolo suku. Manje niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Niyangilandela na? Ngakho isikhathi samaphimbo ayisikhombisa ezambulo zeshumi ukuba ebulwe. Nxa incwadi siphelile kunye kuphela kusele nalawo ngamaphimbo ayimfihlakalo ayisikhombisa umdumo alotshwa kwingemuva lencwadi uJohane anqatshelwe ukukuloba. Ake ngikufunde. Ase ngibona ingelosi, ingelosi enamanda yethu ezulwini yembethe ifu nothingo lwenkosikazi lwaluphezu kwekhanda layo nobuso bayo babu njengelanga nezinyawo zayo zinjengezinsika zomlilo. Phethe esandleni sayo incwadi encane evulekileyo. Ngiyabona manje qaphelani lokhu. Yayisimise unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle nolokhohlo lwayo phezu komhlaba. Yamemeza ngezwi elikhulu njengobhoka kwengonyama. Nalapho isimemezile imidumo eyisikhombisa yezwakaliswa amazwi ayo. Qaphelani. Nalapho imidumo eyisikhombisa isikhulumile ngase ngiza kuloba. Ngoba khona owashiwoyo wongeziwe nje umsindo ukhona owashiwoyo wayeseza kuloba ngepha ngezwa izwi livele ezulwini lithi kimi uba ukuthi amaphimbo ayekuphi emdumweni hhayi ezulwini emhlabeni imidumo ayikhulumanga emazulwini yakhuluma emhlabeni futhi ngase ngiza kuloba lapho ngizwa izwi livele ezulwini lithi kimi namathisela amagama amakhulu n a m a t h i s e l aNamathisela ngophawu okukhulunywe imidumo ezikhombisa kodwa ungakulobi kungemuva uma incwadi siqediwe manje akazange asho ukuthi ngaphambili wathi ngemuva ngemva kokuba sekuphele konke bese kuthi-ke le midumo ezikhombisa amaphimbo yona nto kuphela enamathele encwadini okungembuliwe akubhaliwe ngisho nasencwadini Oh, hey. Ngifisa sengathi lokho ngingakufinyelelisa kubantu futhi empeleni. Ningehluleki, ningehluleki. Ngiyanincenga, ningehluleki kulesi sikhathi. Ndlela ukunishiya.
Don't fail.
Ningehluleki.
You ever listen, listen.
Umanake nalalela, lalelani.
These seals
zikuyingaphandle lencwadi futhi esikhathini lapho ingelosi yesikhombisa ibetha zonke izimfihlakalo ezilotshwe encwadini iphelelisiwe futhi masinya incwadi eyayivulekile futhi ibhalwe ngaphakathi isivaliwe izimfihlakalo zikankulunkulu seziphelile futhi lokhu yizimfihlakalo zikankulunkulu uhamba kwebandla nazo zonke ezezinye izinto izimfihlakalo seziphelile uma lapho leyo ngelosi yesikhombisa ibetha ikhipha yonke imfihlakalo sekuphelile noma kungaba ngubani noma kungaba yini izwi likankulunkulu lingeke lehluleke futhi wathi ngepha ngezinsuku zezi lengelosi yesikhombisa lapho esiza kubetha imfihlalo kankulunkulu isiya kube ifeziwe njengalokhu azazise izinikwu zakhe abaprofeti zonke lezi zinto njengeroma elidala liyisifebe nawo onke amabandla amaprotestane amahlelo ehlela emva kwaso aseyizifebe nzalo ngiyabona zonke lezi zimfihlakalo abaprofethi abakhuluma ngazo ziyokwambulwa khona lapha kuleli hora lokugcina futhi uma le ngelosi yesikhombisa isukuma onyakeni welawudekiya futhi iqale ukubetha insilongo leqiniso ngoba kuyophambana bangeke bakukholwe impela bangeke bakukholwe kepha kuzoba ngumprofethi ophefumulelwe ngoba ayikho indlela yokucabanga umuntu uzaba kufanisa umthathu emunye azabe empunga ahlanye akekho ongakuqonda basakholwa ukuthi u-eva wadla i-aphula nazo zonke lezo zinto ngoba kungumthetho umuntu abambelele kuwo njengojesu athola ibandla kodwa kuyoba ngumprofethi ohola ngokwasezulwini ukuba izwi likankulunkulu lifike kuye ngencazelo yeqiniso yesambulo sikajesu kristu ngakho kufanele kube ngaleyo ndlela nkulunkulu asisize manje uma ukubetha kwakhe manje lokho ngu-isho kanje inkosi usicacele kahle lokho uma ebetha umlayezo wakhe umemezela impi njengoba kwenza upawulu ebandleni lomthetho njengoba kwenza bonke abanye njengoluda uwezi bephambele nenhlangano ngenkathi bamemezela impi futhi batshela ukuthi bacabamanga futhi akusilo iqiniso futhi bangamadoda adukisayo lapho ebetha lokho ungeke wehluleke kungeke wehluleke ngoba uyoqinisekiswa yizwi kankulunkulu ukwazi ngempela ukuthi kuyini futhi uma ekwenza uyabetha ukubabiza baphume ebhabhiloni phumani kulo bantu bami futhi ningahlanganyeli nalo izono zalo nkulunkulu yamthuma ningakugeji manje uma eqale kubetha imfihlakalo siyakube ifeziwe manje qaphela bese-ke kuba yisikhathi samaphimbo ezimpawu eziyisikhombisa ezambulo zeshumi ukuba embulwe ngiyakuqonda na uma zonke izimfihlakalo zencwadi seziqediwe nebhayibheli lasho lapho ukuthi uyozifeza izimfihlakalo Napa bande mumba kweminye iminyaka belwele iqiniso. Balwela ukulungisiso bayamangala ukuthi kungani. Ungeliso balwela lokhu. Futhi balwela lokho, balwela lokhu. Benzani na? Baphenduka bajika basebezihlela kukho. Into efana ama Pentecost nama Baptist, ama Presbyterians, ama Luthela bonke benza into efanayo. Aphenduka khona lawo basebenza into efanayo. Kuyilasho esambulweni seshumi nesikhombisa yilokho abayokwenza. Umama omdala oyisifebe namadodakazi akhe, iBhabhiloni eliyimfihlakalo. Kusho lokho lapha ukuthi kuyoba ngeye yezimfihlakalo eyosambululwa. AmaProtestani, izifebe ephinga ngokomoya, ehola abantu ngamahlelo nesitsha sawo sokubi semfundiso eyenziwe ngumuntu, futhi ebadonse basuse emthonjeni ogcwele igazi lapho amandla kaNkulunkulu somandla egobhoza khona ukukhululeka ukubonakalisa uJesu Kristu. Khona uNkulunkulu uyokweseka futhi usekwenzile futhi uyoqhubeka. Kodwa uma lokho sekufezeka, izwi seliphelile. Manje kuwonye kuphela okusele lokho imidumo eyisikhombisa esingayaziyo. Futhi yayingedumela ize. UNkulunkulu akenzi utho ngoba ezidlalela nje. Siyadlala siziphathele nakabi, kodwa hayi uNkulunkulu. Kodwa kuNkulunkulu kungu. Yebo nokhabo. Akafathuzi nje akadlali. Usho lokho aqondile futhi akasho lutho ngaphandle uma kukhona okuqondiwe ngakho. Nemidumo ezikhombisa khona impela esambulweni lapha sikaJesu Kristu kuyimfihlakalo ethize. Alisho yini iBhayibheli ukuthi lesi yisambulo sikaJesu Kristu na? Kuhle kukhona enye imfihlakalo efihlakele ngakho ukwayo. Kuyini na? Imidumo ezikhombisa inayo. Ngoba uJohane wayeseza kuloba nje nephimbo lehla livele zilathi ungakulobi. Kodwa kunamathisele ngophawu. Kunamathisele ukuvale. Kubeke kwingemuva lencwadi. Kuzokwembulwa. Kuyizifihlakalo. Manje esizicazululile lezi zinto ngomoya ongcwele. Usitshelile ukuthi kwakungesiwona ama-aphula. Kwakuphathelene nobunili. Wasitshela lezi zinto. Akukho namunye ongamelana nakho. Angizange ngimbone umshumayeli empilweni yami evumelana nakho, kodwa angike ngababuza. Ngiyazi eChicago ngenkathi singaphambi kwabo, ishi abashumayeli abangamakhulu amathathu namashumi amahlanu, mina besifazane lapha abangabaseChicago, wawulapho futhi nezwa ngakho. Inkosi yangitshela kusasele ubusuku obuthathu, yathi bazokubekela unochaka, yathi yima efasteleni futhi ngizokutshengisa. Yathi umnumzane Carlson noTom Hicks bazokubona kusasa ekuseni futhi bafuna ukuya ebhula kufesini futhi utshele uTommy ukuba ahlale. Yathi kuzobukeka kanje, ubatshele ukuthi abazokuba nawo lowo mhlangano endaweni abacabanga ngayo, bazoba kwenye indawo. Wathi ungesabi, ngizoba nawe. Lokho kunganele du. Ekuseni ngakusasa umnumzane Carlson, mongameli wosomabhizinisi beFull Gospel, wafika wathi wangibizele enhla, wayesethi, mfowethu Branham, ngifuna ukuyodla ibhula kufesi nawe. Ngathi kulungile, ngathi bheka uTommy Hicks uzoba lapho naye. Siyahlala eTown and Country, wayesethi, yebo mfowethu Branham. Oh, lokho kuyamangaza. Ngathi, Tommy, ungangisiza na? Yebo mfowethu Branham. Angazi noma ungangikhulumela yini. Wathi, oh, ngekwenze lokho. Ngathi, ngani na? Ngingumfundi webanga lesikhombisa nje futhi ngiyaye ngithi umbuso esikhundleni sika Nompempe, yabo. Ngikwazi ukukhuluma phambi kwabo futhi kuzoba khona inhlangano yabefundisi yeChicago enkulu. Ngizokhuluma kanjani phambi kwabo nemfundo yami yebanga lesikhombisa? Mina wena umdokotela wezenkolo, ngathi uzokwazi ukukhuluma, mina ngikwazi. Athi futhi Branham, ngiye ngakwenza lokho. Athi ngani na? Ubani ngikusiza? Ngavele ngakubeka ngokusobala. Futhi kaSini wathi, oh mfowethu Branham, angeke akwenza lokho. Ngani na? Athi uyazi ukuthini, kungani na? Wena uyazi ukuthi kungani. Kodwa ufuni ukungitshela, kunonokuthaka abangibekele wona. Athi mfowethu Carlson, uthole leyo nto yasehotela, awuyitholanga lapho esasinelinye idili khona na? Yebo. Athi anizi ukuyithola. Wathi awumfowethu Branham, sesayikhokhela inye diphozi. Athi angikhathali ukuthi ninani, awuzi ukuba bikho lapho. Leyo yinto enombala oluhlaza tshani, sizoba sendlini enombala onsulu. Ngizobe ngisemumva ekhoneni, udokotela Nidli uzohlala ngakwesokudla. Leyo ndoda yekhalathi nomkayo bazohlala lapha nosibanibani. Kuzobe kukhona umphristi wenkolo kaBhuda ehlezi ngasekugcineni kwami kwesokudla, nokuthi bazobe begqoke kanjani. Ngathi uyazi ukuthi kuyini, Tommy. ngabetangano yenu yabefundisi eChicago enkulu izongicela icelelo ngobhabhatizo egameni likaJesu Kristu. Ithangana yabefundisi eChicago enkulu izongicela icelelo ngesibonakaliso sokuba nomoya ongcwele ikhuluma ngezilimi. Bazongicela icelelo ngendlela yenyoka nangokushumayela ngomusa. Tommy wabheka ngalo wayesethi, ngicabanga ukuthi ngizowe ngihambe.
I said, yeah, you come on.
And the next day, the man
gave him back the deposit
and said, I said, Ngikathi ngithela phansi emva kwedesk emva laphaya ngilindile emva kokuba sebedle iblackface ngabacalaza kanjalo sawane blackface endlini kwaphunywa kwahlalwa phansi futhi kwakukhona inhlangano yabefundisi enkulu yaseChicago. Ngabacalaza yilowo nalowo bezethula njengodokotela PhD LIQUST nazo zonke lezo nhlobo zezinto ezinjengalokho. Ngahlala njengabalalela baze baqeda. Nomfowethu Carson wasukuma wathi, banumzane, nginonke niyamazi uHank Carlson. Ngani sinakho tape ni khona lapha, uma ufuna ukuyithenga itape khona abafana banayo. Wathi banumzane, wathi nginethulela olandelayo umfowethu Branham. Wathi mhlawumbe nonke ningaphilisana naye emfundisweni yakhe, kodwa ake ngilitshele okuthize. Yezi nsuku nezintathu ezedlule sahlala endaweni, futhi uma leyo ndoda yayingangitshelanga konke okwenzeke namhlanje kuseni ngabe angimile lapho. Ungitshele ukuthi nonke nani hlelela ukumbuza ngemfundiso yakhe, futhi wangitshela ukuthi ngizoyesuka lena enye indawo ngibe lapha, futhi wangitshela impela lapho udokotela Midi nalabo abantu abazobe behlezi khona kwaba yikho ngempela, futhi nampa balapho. Wathi ningaphikisana naye, kodwa ngisho into eyodwa, akesabi ngalokho acabanga ngakho. Wathi manje mfowethu Branham, inkundla yakho. Ngathi ngaphambi kokuba siqale ngafunda lokhu engikufunde namhlanje kuseni, angibanga ngokungawulaleliyo umbono wasezulwini. Ngathi manje ake silungise lokhu. Manje nonke nikhuluma ngokuba ngodokotela bezenkolo, kepha ngimi ngedwa lapha. Ngathi uma lokho kunjalo nifuna ukungibuza ngobhabhatizo wegameni likaJesu, sizoqala ngalokho kuqala. Ngifuna omunye wenu indoda ukuba ulethe iBhayibheli lakho ume lapha eceleni kwami kunoma yikuphi engikufundisileyo. Ngathi akabe lapha eceleni kwami, nangezi kaNkulunkulu aqinise ukuthi akunjalo. Ngalinda futhi akukho muntu owathi vu. Ngathi ngicela abanye benu indoda ukuba ize ime eceleni kwami. Ngathi yini indaba ngayo na? Ngakho-ke sukela emva kwami. Uma nesaba ukuma lapha eceleni kwami, mina bamesabayo njengongelosi kaNkulunkulu Somandla abaziyo ukuthi uma ingangitshela kungakwenzeki ukuba ngize, bazi babehlakaniphe kakhulu kunanoma ngangicabanga. Niyazi benisezikhathini salezo zikhathi, futhi kodwa abazange bakwena. Indaba na, uma kukukhulu kangaka futhi bayazi ukuthi kuyiqiniso kangaka, ukufaka kwitheyiphu futhi noma yikuphi ngilungele ukuxoxisana ngendlela yobuKristu nanoma yimuphi umfowethu. Angeke ngaphikisana namuntu, kodwa ngifuna nifike niqinise ukuthi akunjalo noma yikuphi kukho. Weliphethe indaba yesifundo manje, hayi ngalokho udokotela usibanibani kumbe usibanibani ongcwele akushoyo. Ngifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu wathini. Yilokho okwenzesekelo, ngifuna ukwazi ukuthi lokho kuyini. Abakwenzi manje bukani, uma sekuyisikhathi samaphimbo ayisikhombisa, futhi kuyisikhathi samaphimbo ayisikhombisa uma incwadi isiphelisiwe ezambulweni zeshumi ukuba embulwe. Manje qaphelani, lalelani, angisezi ukunibambezela isikhathi eside, ngiyazi ngiyanikhathaza phandle lapha sekungamashumi amabili emizuzu ngaphambi kweleshumi. Lalelisisani manje, ngiyazi nimile futhi nonke nishintsha izikhunda nezinto. Ngizojabula uma indlu yokukhonzela isilungile, ngakho ngeke sisaba nenkwantsha. Singathatha usuku lonke sikushumayela. Manje qaphelani, manje bhekani, amaphimbo ayisikhombisa ayimidumo ukuguma. Nkulunkulu sisize, banginephutha Nkosi ngithethelele. Nginibuza umbuzo.
When
la kumalomdumo ngenkathi leli phimbo lizwakala, Tena kutophela ukuthi lapho izimpawu ezisikhombisa ezalandela iminyaka ezisikhombisa ebandla ngenkathi kuvula uPaul wokuqala ukuthi kwabakhona ukuduma na uPaul wokuqala encwadini lwavula kwabakhona ukuduma ngeke yini pho uPaul wokuqala lencwadi engaphandle luvule ngendlela efanayo na uNkulunkulu akaluguqula uhlelo lwakhe ake sivule ngale esambulweni sesithupha
I saw when the lamb had opened one of the
seals, and I heard the voice of the Lord
and one of the four beasts said, come and see.
Yes, 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 Manda kungaze kube khona okunye ukuduma noPaul okugcina lwavulwa kwaba khona isikhathi esizulwini ingxenye yehora sokuthula. Kodwa uPaul okuqala lwavulwa kwaba khona ukukhuma kokuduma. Oh, Amanda! Mama, are you going to? She can't go, no! Amen.
Friends, stay!
Maybe, I hope it
isn't.
Jambe, get them by one jar. Go to Magu, you go now.
What
about me? Oh, you know, come on.
Before God in this open Bible.
For the palm, the one going to go, let it pipe, let it fully get there. And it can be among. Ukuthoma kwasamazama esomhlaba futhi lapho uPaul okuqala kwesi sikhombisa olovulwa eBhayibhelini nophuma olulodwa nje kodwa ukuthoma owazamisamisa yonke into ukuduma ngakho-ke uma izimpawu olungemumva lungavuleka kungebe ukuduma futhi na angazi ngeke ngasho kwakukhona ukuduma uPaul wokuqala nophawu lwalunguduma icilongo lavulwa ngalelo sikhathi necilongo labethwa ePentecoste kunjalo angeze kungena kulokho manje uma umbono wawuwomphalo umbono engikhuluma ngawo engawubona ngomgqibelo odlule kuseni osekuphele iviki manje Uma manje ekhumbulane lapha uma umbono wawombhalo ufanele uhunyuswe ngumbhalo noma ukuqhubeka kombhalo ofanayo te ukulinda ukuze kungene uma lokhu engikubonile ukuthi kwakuyini angazi Kodwa ngibulawa kwesaba. Ngabe sesichithekile na? Sisekupheleni na? Kumbulani, lengelosi yethi, uma lokhu kwenzeka, yafuna ukuthi isikhathi asisekuba bikho. Angazi noma lokhu sikuzwa kahle ngempela na.
You say, well, it
looked
like it'd be blasting across.
Uthi yebo kubonakala sengathi kube khoma ufika ngomzuzu wenkathi ungacabanga.
You'll hear it your last time.
Yokuzwa esikhathini sakho sokugcina. Manje ngabe kucacile na?
When the first seal was opened.
Lapho uPaul oqala luvulwa, uPaul olwalungaphakathi kwencwadi. Lezi zimfihlakalo ezazibethwa ukulungisisiswa ungcweliso ibandla leRoma elikatolika amaprotestani futhi nalapho zonke izipi zabo ezincane nezinto zishiya lezi ebezinganakiwe ezwini kaNkulunkulu ingelosi yesikhombisa iyafika izibuthe zonke bese izichaza niyabona na futhi bese iqeda imiduma yesikhombisa iyakhuluma nojohane waqala ukuloba yathi ungakulobi kodwa kunamathisele ngophawu nophawu lokuqala lwavulwa lwezimpawu kuyingaphakathi lencwadi lwavulwa nokuduma uma lona kungumbhalo kuphela uma noma yimuphi umbhalo uyinoma yini efanele ibe ngebhayibheli kunjengoba ungeke wangitshela ukuthi kukhona into okuthiwa yisihlanzo nezinto ezinjalo awukho umbhalo ebhayibhelini okwesekayo Umele uchele ngalezi zinto njengencwadi kamakhabhisi okungenzeka kuba ikahle. Naleyo ncwadi yesine kaDaniela lapho ingelosi yambamba khona ngezinwele zekhanda yamthatha phansi. Ayikho into njengaleyo eyake yenzeka eBhayibhelini. Lapho uJesu waseNazaretha abumba khona inyoni yodaka encane wayese eyifaka imilenze wayesethi suka undize nyonyana encane kungumbhedo. Akukho lutho eBhayibhelini olweseka lokho. Ngakho akwenzi bula abahumushi uNkulunkulu ubonile ukuthi abahumushi ngeke baze bazenezele lezo zimfundiso ezingaphikiswa nombhedo. Ungahle ukuba kwakungabantu abalungileyo abafo bakamakhabhisi kulokho. Angisho ukuthi babengesibona abantu abalungileyo kodwa kwakungesikho kumbhalo. Lesi yisihlambo esiphelele sikaJesu Kristu. Ayikho into engenezelwa kuso kumbe kususe kuso. Futhi uma sifaka lokho phakathi lapho akusebenzisani nombhalo wonke. Zingamashumi ayisithupha nesithupha izincwadi zeBhayibheli futhi akukho nalinye izwi eliyophikisa elinye. Kanti futhi uma lokhu kungukuqhubeka kokubethwa kwamacilongo okugcina kumbe lemigqumo esikhombisa yokugcina ezayo izimfihlakalo uPawulu okugcina liyofanele luncintisane kumbe luqhathaniseke nombhalo wonke. Futhi uma lezo zokuqala phakathi lapho zavula nokuqhuma ngokuduma ezesibili zizoba njalo futhi ezingemuva. Qaphelani ukuthi kwenzekani. Uma umbono wawo ngumbhalo ngakho ufanele ukuchazwa ngumbhalo kumbe ukukhubeka kombhalo ofanayo. Aphelisisani izambulo zesithathu nesine imidumo eyisikhombisa imidumo eyisikhombisa futhi yeqaphelani isithathu nesine bese kuba yini na isifungo esivela kuleyo ngelosi enamandla ukuthi isikhathi sasesiphelile. Uma le midumo niyabo yaveza amaphimbo ayo bese le ngelosi kucabanga nje ingelosi embethe ifu lothingo lwenkosikazi lubhoze lwazungeza ikhanda layo. Yebo, niyazi ukuthi ngubani lowo. Ngabe unyawo lodwa phezu komhlaba naphezu kwelwandle yasiphakamisa isandla sayo yafunga ukuthi uma le midumo eyisikhombisa isizunganise amaphimbo ayo ukuthi isikhathi asisayi kubakho. Futhi uma intshumayelo yezifihlakalo zikaNkulunkulu siphelile, uma ke lokho kungukuvela kwalezo zifihlakalo ezisikhombisa na. Futhi ibandla elincane lithobe njengelethu uSomandla ofikile futhi wanakelela ifa eliphansi labantu bakhe. Uthi cha, angicabangi kanjalo, kungebe sikho, kodwa uma kuyikho-ke. Ngakho ke isikhathi sesiphelile.
Did you think?
Ngeke nakucabanga na?
Be serious. It may be later than that. Sikhathazeni.
Kungahle kuba sekwedlule kunoma sicabanga. Lezo zinkanyezi ziwele emthaleni wazo emuva ngaleya.
That angel coming instead of John.
Ongelewo sifika yathi njengoJohane wathunywa ukuzoqedela iTestament elidala nokuzoveza ukwethulwa kwaKristu.
Message will wind up the loose ends.
Mlayezo uyaqedela ukuseleyo bese wethula uMesiya ngaphambi nje kokufika kwakhe.
The message of the last
Mlayezo wezinsuku zokugcina.
Notice.
Qaphela. Ingelosi namanje yafunga. Ngesifungo ukuthi isikhathi asisayi kubabi. Manje angifuni ukunihlalisa isikhathi eside. Ake ngicabanga lokho umzuzu nje manje.
Manje
lalelani, le ngelosi yehla ivela ezulwini. Yabo? Ezinye izingelosi ezisikhombisa zamabandla ayisikhombisa zazizithunywa zasemhlabeni. Kodwa le ngelosi wonke umlayezo usuphelile. Ngelosi yasikhombisa iqadela yonke into. Nale ngelosi yafika hayi emhlabeni, ayisuye umuntu ovela emhlabeni njengezithunywa eminyakeni yebandla, lokho sekuphelile. Kodwa le ngelosi iletha esinye isimemezelo, futhi ingelosi isho isithunywa, futhi yehla ivela ezulwini yembethe leyo nsika yokukhanya ifu. Lothingo lwenkosikazi phezu kwekhanda layo, lothingo luyisivumelwano akunguKristu. Onyalo lodwa phezu kwamhlaba, lolu lodwa phezu kwalwandle, bese ifunga ukuthi isikhathi asisayi kubabikho.
Where are we at, sirs?
Sikuphi banumzane na?
What's all this about? I'm asking you.
Umayelana nani konke lokhu na? Ngiyanibuza. Yesu yezi ngelosi yayizi thunyo umuntu wasemhlabeni kodwa lengelosi kwasho lokhu yezi ngelosini zebandla laselawudekiya engelosini yebandla laseEfesu izithunywa zomhlaba yabona na umuntu izithunyo abaprofeti nokunjalo ebandleni kodwa lena ivelanga emhlabeni yehla ivela ezulwini ngoba impihlakalo yonke isiphelile futhi lapho impihlakalo isiphelile ingelosi yathi isikhathi asisayi kubabikho nemidumo esikhombisa yezwakalisa amaphimbayo uma-ke kuyinto yokusazisa ukuthi kungenwa kanjani okholweni lokuhlwithwa yelo na ngabe sizogijima sigxume phezu kobonda na ngabe kukhona okuzokwenzeka nalena emidala eyonakeleyo imizimba emibi kakhulu izoguqulwa na ngingaphila ngize ngikubone onkosi na ngabe sekuseduze ukuba nami ngizokubona na ngabe yilesi sizukulwane na banumzane bazalwane bami sikhathi sini na sikuphi na ake sibheke iwashi ikhalenda ukubona ukuthi sukuluni esiphila kulo uyizele wayesepalestini ezweni lakubo le ndabuko uphawule okugcina inkanyezi kadavide enemicijo eyisithupha eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlulayo yebo cishe eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu edlula ifulege elidala kunawo onke liyabhakuza uyizele usebuyele ezweni lakubo le ndabuko lapho mkhiwane usuhluma lesi sizukulwane asizukufa asiyikudlula sedlule kuze kugcwaliseke konke izizwe ziyehlukana u-israyeli uyavuka zibonakaliso abaprofethi abazibekezelayo izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba okukhulu okuthiyayo buyani obahlakazekileyo kwabakini usuku lokuhlengwa seluseduze izinhliziyo zabantu zehlulwa ngokwesaba gcwaliswani ngomoya izibane zenu zilungisiwe zahlanzwa bekani phezulu ukuhlengwa kwenu sekuseduze abaprofethi bamanga baqamba amanga iqiniso likankulunkulu bayaliphika ukuthi ujesu kristu ngunkulunkulu wethu kakwazi ukuthi kuliqiniso kodwa siyohamba lapho apostoli benyathele khona ngokuba usuku lokuhlengwa seluseduze izinhliziyo zabantu zehlulwe ngokwesaba gcwaliswani ngomoya izibane zenu zilungisiwe zahlanzwa bekani phezulu ukuhlengwa kwenu sekuseduze kwenzeka ukuba sekuseduzane kunanoma ningacabanga ukuthi kunjalo kungesabisile oh angiyakwenza okwaneleyo sikuphi na
Time shall be no more.
Isikhathi asisayi kubabikho. Imemezela ukuthi isikhathi sesiphelile.
What happens?
Kwenzekani na? Kwenzekani na?
Could that be so?
Ungaba njalo manje bazalwane na?
Seriously think. If it is.
Cabanga sisani ngaphela. Uma kuyikho. Ngakho isivivane sivalwe phezulu imidumo eyisikhombisa. Uyakhumbula umlayezo wesivivane na? Uyitsho elivala phezulu. Kwenzekani na? Umoya ongcwele wabhala phezulu ngomuntu ngamunye wase usinamathisela ngophawu ngenkathi sengeza ekukholweni kwethu ukulunga nokukhonza nokukholwa nokunjalo sasile ukusiqhubeka sengeza kukho saye sathola izinto ezisikhombisa neyesikhombisa kwakuluthando olungunkulunkulu umenza kanjalo umuntu ngamunye uyamsibekela amphawule ngomoya ongcwele ngakho uma lokho kunjalo uneminyaka yebandla eyisikhombisa kuyona akade enezidihlakalo eziyisikhombisa ebezizwakala kude futhi bazilwela ukuba zibuyiswe futhi manje inhloko yetshe ifika imisibekele ibani ngabe imidumo ichaza lokho bazalwane bami na nomzane ngabe yilapho esikhona na
Juni
ngifuna ukuthatha iphupho lakho buka Junior ngaphambi kokuba kushunyayelwe ngesivivane izinyanga phambi kwaso wabona leli phupho uthi kuthiwani ngephupho Nebukadnezari waphupha iphupho elachazwe kudanyeli elakhuluma ngokuqala konyaka wabezizwe nokuthi uyoyeka nini kwenzeke ngaleyo ndlela impela nje akukho nokukodwa okuphuthileyo ngiyaqaphela umbhalo lo owawusemadwaleni ngangimhumushela wona layiphakeme
That's the mystery of God.
Leo ifihlakalo kaNkulunkulu.
That's been
ebino kuningaqondakala iminyaka.
Could that be then?
Ngabe yilokho na?
And then notice in some mysterious way.
Futhe kaphela.
Ngendlela
eyifihlakalo ethize. Satosha emoyeni ithuluze elimpijile elavula isiqongo futhi phakathi lapho kwakukhona igwadle elimhlophe kodwa akuhunyushwanga kwakungekho magama angekuhumushanga lokho Junior ngavule ngakubuka nje
mase
ngithi kubazalwane bukani lokho futhi lokho kugcwaliseke namhlanje ebusuku ngenkathi bese kuhlolisisa lokho ngahle nyelele ngaqondanga setshonalanga.
What for?
Maybe you understand the information that's
written in the
book. Could be.
And
those
blasphemes,
you shook them in the air. You shook them in the air. And those blasphemes, you shook them in the air. And those blasphemes, you shook them in the air.
Seven angels in the form of a
cloud.
Is that them thunders that's coming forth?
Abe ileyo medumo ezayona ngaba yiyona bonke lokhu kuhunyushiwe wephupho lakhe sekuphele konke ngokwezi kaNkulunkulu isithuwe sesikhombisa sizoqatha umlayezo wesikhombisa uyoba usuphelile bese ke kuba imidumo yesikhombisa futhi wabona yentshe lokuvala phezulu igingwa abantu abaningi abangazi ngisho ukuthi kukhona izimpawu zesikhombisa ezizokwambula. Ngifunde izincwadi eziningi zabantu ngesambulo futhi angizange ngizwe kukhulunywa ngayo. Bayakweqa lokho kodwa nitsheliwe nina ukuthi kulapho angazi ukuthi kuyini ngaba lokho yilokho na uNkulunkulu iba nomusa kithina. Uma kuyilokho sisehoreni elinzima manje akenithi umzuzu nje. Bukani, uma lokho kuyikho nemfihlakalo isiphelile eyalotshwa kula madwala, ngiyajabula ukuhlala ebandleni nabantu abangabakhonzayo uNkulunkulu akwazi ukubanika iphupho. Ngiyajabula ukwethula kulaba besilisa nabesifazane abakhonza ebandleni likaJunior nakuleli bandla nakwabakamfowethu Neville. Uthi kukhona abantu abahlezi kuleli bandla neBhayibheli lathi bayophupha amaphupho ezinsukwini zokugcina. Uthi nakho futhi kubukeni kuqhathaniseka nezwi. Ingazilutho ngakho kwavela kuphuma futhi nakho kufika izingelosi ezisikhombisa zivela kwinguna phakathi. Ngathi Nkosi ufuna ngenzeni na? Akwaziswanga ngingahle ngihambe ngiyothola kuqala ngazi ungahle kungabi sikho ngisho lokho angazi ngiyasho nje uma kuyikho ke uma kungokombhalo lokho kuzwakala kusondele kakhulu kukho angicabangi kanjalo na. Bukani bukani ke itshe elisidalo saphezulu alizange lihunyushwe yabo lana entshonalanga bese uyabuya. Ngombe yilokhu na uma lezi zingelo sezisikhombisa kulesi sixuku eseza kimi. Uthi lapho sengihlangana nani ngosuku lokuvuka niyobona ukuthi angiqambi manga uNkulunkulu umahluleli wami. Ngombe ngabe ndilo vutho ndaba lwesibili engakhuluma ngalo ngelinye ilanga. Ngabe kungokokunye okuzovela kwebandla na angazi. Ngingahlala kulokho kancanyana kodwa ngizodlula phambili. Kungahle ukuba yilowo mdumo onamandla kumbe ingelosi yesikhombisa emthaleni wesikhombisa umthala wesikhathi sesikhombisa isivivane esibunjiwe zintathu ecaleni ngalinye neyodwa esiqongweni futhi zehle zivela ephakadeni. Ngabe yilokho?
Is this the mystery of the thunders that will bring
Babelana ifihlakalo emidumo ezobuyisa inhloko yetshe na? Ngiyazi sivivane sasingalokodwa sivalwe phezulu.
The headstone yet to come.
Inhloko yetshe isazofika ibinqatshiwe. Kungaba yiyo abazalwane bothathe wethu kumbe ilokhu lo mdonto wesithathu angitshela ngawo eminyakeni emithathu kumbe emine eyedlule. Umdonto wokuqala ngiyakhumbula ukuthi kwenzekani na? Ngazama ukukuchaza wathi ungakwenzi lokho. Mdonto wesibili wathi ungazami futhi ngadonsa nokho. Ngiyakukhumbula na? Nonke ngiyakhumbula kusetheyiphini nakho konke. Uthi wesethi manje kukhona umdonto wesithathu ozayo kodwa ungazami ukuchaza. Niyabona ukuthi ngifinyelele kanjani kuloko namhlanje ebusuku na? Angazi. Kwathiwa ngizwe ngibophezelekile ebandleni lami ukusho ukuthize. Zenzele isiphetho sakho. Manje ngabe lena kuzoba yimfihlakalo ezovuleka ezoletha uKristu ilethe amandla ebandleni na? Ngiyabona sesivele siyakholelwa ekuphendukeni ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Siyakholelwa ekwamukeleni umoya ongcwele. Sinezibonakaliso izimangaliso izimanga ukukhuluma ngezilimi nezinto ibandla laqala lalinazo. Ngokuthoba la kube kuningi okwenziwe khona lapha kunalokho okulotshwe encwadini yezenzo. Leliqembe lilodwa elincane labantu letshumayelo yethu encinyane lapha. Nithini ngomhlaba wonke na? Miningi kunale elotshwe encwadini yezenzo. Uhlobo olufanayo ukuvuswa kwabafileyo. Umbulano kwabakhona abantu cishe abathathu abavuswa nguJesu Kristu kwabafileyo. Futhi sinakho okusemlandweni umlando kadokotela bahlanu. Niyabo? Imisebenzi engiyenzayo iminingi kunalena niyoyenza. Ngiyazi ukuthi iKing James ithi emikhulu kodwa akukho okukhulu ongakwenza okuningi kwakho. Wayesekumuntu oyedwa ngaso sikhathi usebandleni lonke manje. Niyabo? Iminingi kunalona oyenza ngokuba ngiyakubaba. Uma lona kungumdonto wesithathu, khona ke kukhona intshumayelo enkulu esekhona ngaphambili. Angazi, ngiyeke ngasho, angazi. Kaphelani, umdonto wesithathu ake sime kulokho umzuzu. Embonweni, ukundiza kokuqala kwakuyizinyoni ezincane zesithunywa, kwakulapho ngenkathi siqala ukuqala. Kwakhula, usuka ekubambeni nje umuntu ngesandla. Uthi niyakhumbula ukuthi wangitshela ukuthini? Uma uyobaqotho lokwenzeka ukuthi uyokwazi imfihlo yenhliziyo yabo impela angaka abakukhumbulayo lokho kumenyezelwa lapha nasesizweni sonke na futhi ngabe kwenzeka na impela kwase kuthi ke ungesabi ngiyoba nawe nyabo futhi kuyoqhubeka manje umthonto oqala wawuyizinyonyana ezincane zasezindiza zaqhubeka zahamba ukuhlangabezana nesikhathi ukuhlangabezana nokubuya kwenkosi umlazo oqala sikhathe sibili ezimpilo zenhliziyo sikele kubambeni umuntu ngesandla nokuma lapho nje bese kushiwo ababe nakho sikale hlandelayo wembulo yezono zayo futhi babatshela ukuthi kufanele benzeni futhi benze kunjalo na lakho lokho kwenzeka ngokuphelele njengalokho uNkulunkulu akusho futhi ningofakazi kanjalo nezo kanjalo nebandla Ngathi ngithi ngabona ingelosi futhi kwakungumlilo wegwadla elihle kakhulu elihlaza owawusha abantu bahleka basebethi bhili ihlakanipha. Umshini wokuthwebula into ekude weso lesayense lomshini wokuthwebula izithombe wakuthwebula. Ngangaqambi manga, ngangikhuluma iqiniso, uNkulunkulu wakuqinisekisa. Ngathi ubumnyama buyakwengamela ukufa kwakho, ubumnyama futhi lokhu kumhlophe, ukunye ukuphila nokunye ukufa nakho lapho esithombeni ngemuva lapho. Wothe njengoba uJohn Lewis wathi iselomshini nalomshini wokuthwebula izithombe lingayeke lithwebule ukusebenza kwengqondo nemicabango yomuntu. Ngiyangilandela nami. Kaphela. Ukundiza kokuqala okuncane. Isandla. Wesibili. Kwakukukhudlwana umhlaba amathuba. Umoya ongcwele wembulo yezimfihlo zenhliziyo.
And the third flight was angels.
Nokundiza kwesithathu. Kwakuyizingelosi. Hayi izinyoni, izingelosi.
And that's the end time.
Futhi lokho isikhathi sokugcina.
That's all of it.
Kuyilokho konke.
Will this be the time, brother?
Kuyoba yilesi sikhathi bazalwe na.
Is this the time?
Yisi lesi sikhathi na. Manje lalisisani impela futhi ningakuhomoshi ngokungesikho lokhu. Ngifuna ukunibuza ukuthize.
Let's go back.
Sibuyele emuva umzuzu nje. Ibandla liyazi ukuthi kuliqiniso. Umhlaba wesayensi uyazi ukuthi kuliqiniso.
And people are standing here tonight and many still living. They were standing on the river when that voice spoke that out. And said that John was sent forth with a message.
Njengo Johane wathunyelwa nomlayezo ukufika ukuqala. Unjalo nomlayezo wesibili wokufika kwesibili. Niyakhumbula na?
And if it's finished.
Futhi uma sekuphelile. Wenza uJohane na?
John was the one who said, Behold,
Johane nguye owathi, Beka nanto iwundu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Nguye! Ngabe ihora, ngabe selifikile bazalwane bami. Angisho ukuthi selifikile. Angazi kodwa ngiyanibuza. Ngifuna nicabange. Ngobe ngabe lesi kuyoba isikhathi lapho kuyophinda futhi. Beka iwundu likaNkulunkulu.
Or
Gombe isikhali sikamalakwe sini. Upendo wezinhliziyo zabantwana zibuyele okholweni lowo baba bethu. Ngabe kuyoba ukuguma okungaka ukuthi kuyo okuyakwenza izinto ezinkulu kangaka ngangokuthi kuyoze kubeke ibandla ebelikade litshekile futhi lingenakuziqonda izifihlakalo zikaNkulunkulu nokunjalo. Nawe bebona lokuqhuma okunamandla kokukhula ngabe kuyophendula izinhliziyo zabo zibuyele kobaba njengoba iBhayibheli lathi kuyokwenzeka na. Noma lona kwakungumlayezo osuvele usuwedlule obekufanele ukwenze na, angazi. Lesi sibonakaliso sesikhathi sokugcina banumzane. Kumbe lesi sibonakaliso sokuthi sekuphelile na. Ubeka ngokombhalo impela kimina. Angazi. Ukhona lezo zingelosi. Ukhona ukukhuma. Njengokuduma okwazamazamisa umhlaba wonke. UNkulunkulu yazi ukuthi ngikhuluma iqiniso. Bulani nje, ukhona okufuna ukwenzeka. Angazi ukuthi kuyini. Kodwa kungabe yilokhu na?
The reason I say this,
isizathu sokuba ngisho lokhu, zilungiseleleni.
Let us pray.
Asithandazeni.
Pray how? Take our
Thandaze kanjani na? Sithathe indawo yethu empini yamakholwa akhe. Futhi sizilungiselele ngokuba kungahle ukuba sekusemuva kunoma sicabanga.
You know me.
Niyangazi futhi angikaze nginitshele amanga kuze kube manje ngokwazi kwami.
And as Samuel said to them,
uthi njengalokhu Samuel wathi kubo, singaye ngantshela noma yini egameni leNkosi akwangenzeka na.
Now I'm telling you now, I don't know.
Manje ngiyanitshela manje, angazi ukuthi lokhu kuyini. Angikwazi ukukusho ukuthi lokhu kuyini.
I don't know.
Angazi. Kodwa ngiyonatshela iqiniso, ngiyesaba.
As your brother,
njengomfowenu, bengilokhu ngesaba kusukela ngomgqibelo odlule. Kungaba yisikhathi sokugcina. Kungaba yisikhathi sezintengo zenkosikazi ukuba zibhebhetheke esibhakabhakeni nesimemezelo esivele emazulwini sithi isikhathi asisekho. Uma kuyikho, asizilungiselele bangane ukuhlangabezana noNkulunkulu wethu. Bekunokudla okuningi kubekwe phakathi manje. Asikusebenzise. Sikusebenzise manje. Kanye nami lapha emsamo, ngikhala kuNkulunkulu, Nkosi Jesu, iba nomusa kimi. Ngizamile ukuphila ngcono kakhulu kwengikwaziyo. Ngizamile ukuletha imilayezo ngendlela engcono kakhulu engingayiletha ngayo. Isuka ezweni likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami. Kepha ngenkathi lo mthala wezingelosi ushanela lo mhlabathi ngaphela amandla. Ngangingakwazi ngisho ukuzwa ngokuthinta isikhathi eside. Kwezwakala ngisho isikhathi eside kamumba ngizama ukuhamba endlini. Ngisho nasemgogodleni wami futhi phansi kuya phezulu entanyeni yami. Ngangingenamandla nhlobo njengokungezwa lutho engingaluzwa ezandleni zami. Ngangisangene usuku lonke ngavele ngahamba ngangena endlini ngahlala phansi. Ngesonto ngehle lapha ukuzokhuluma futhi ngazama ukuzinyakazisa kukho ngokuba ngikhulume ngomsombuluko kwase kukhona futhi. Futhi kulapha manje. Futhi angazi. Angazi banumzane. Kuphela ngiqotho kini njengabafowethu angazi. Ngabe yiso isikhathi na? Ngabe imfihlakalo isiphele yonke na? Ngabe kubetha kube sezindaweni zonke na? Ngabe yiyo ngempela leyo imidumo esikhombisa ihlelela ukukhuluma ukuthize iqembu elincane libuthene ndawonye lizokwamukela ukholo lokuhlwithwa ukuba liye ekuhlwithweni nxa efika? Ngokuba siyoguqulwa ngokushesha njengokufika kwalezo zingelosi nesikhashana ngokuphazima kwethu.
And shall be caught up together with those who are asleep. And the
one who is asleep will be caught up together with those who are asleep. My prayer, God, if this is so, Lord, I'm just telling the church,
if it is so, Lord, prepare my heart.
Uma kunjalo, Nkosi, lungisa izinhliziyo zami.
Make us ready, Lord.
Senze silunge, Nkosi.
For that great hour.
Lelo hora elikhulu. Lelo wonke umlando wesikhathi. Bonke abaprofeti nezazi bebebhekele leso sikhathi.
Osiyangazi
ukuthi ingathini. Ngesaba ukuthi ungezi Nkosi. Ngingazizwa nginamahloni uma ngibuka futhi ngibone izwe lisesimweni futhi angenzanga okungaphezu kwalokho engikwenzile ngakho. Nginamahloni ngami. Uma likhona ikusasa, Nkosi, gcoba inhliziyo yami. Ugcobe kakhudlwana, Baba, ukuze ngenze konke engingakwenza ukuletha abanye kuwe. Ngingowakho. Ngizwa njengo-Isaya esethempelini ngalolo suku. Ngenkathi ebona izingelosi zindiza ziya emuva naphambili, namaphiko emboze ubuso bazo, zimboze nezinyawo zazo, futhi zindiza ngamaphiko, ngcwele, ngcwele, ngcwele. Oh, wanyangaziswa kanjani lowo mprofethi osemncane. Waqala kukhula kancane. Futhi lapho ebone lokho, nanoma wayeyibonile imibono, wamemeza kakhulu, maye kimi. Baba, mhlawumbe ngizwe into enjengaleyo ngenkathi ngibone lezo zingelosi ngobunye ubusuku kumbe ngokunye ukusa njalo. Maye kimi, ngokuba ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile, futhi ngihlala phakathi kwabantu abangcolile. Futhi Baba, ngihlanze, futhi ngilapha, thuma mina, Nkosi, noma ngabe kuyini okunjengoba ngima kwelipulpiti lapho ekade ngilokhu ngikhona iminyaka engamashumi amathathu. Uma kukhona utho, Nkosi, ofuna ngilwenze, nangu mina ngilungele, Nkosi. Kepha mangifumane umusa ebusweni bakho ngokuzithoba, ngiyathandaza. Ngithandazela umhlambe omncane, umoya ongcwele ongenze umbonisi wawo ukubondla. Futhi ngenze konke okusemandleni engikwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani, Nkosi, kubondla ngesinkwa sokuphila. Njengakulowo mbono eminyakeni eminingi eyadlula lapho elokhethini elikhulu elalibekwe entshonalanga nentaba yesinkwa sokuphila. Ncwadi encane, angibanga ngongawulaleliyo umbono wasezulwini, futhi nakho kwenzeka konke kwembulwa khona lapha ebusweni bethu. UnguNkulunkulu futhi akekho omunye, nguwe kuphela. Samukele, Nkosi, sithethelele izono zethu. Ngiyaphenduka ekungakholweni kwami konke. Kubo bonke ububi bami, nginxusa e-altare likaNkulunkulu. Njengoba ngiza kulo busuku naleli bandla elincane phambi kwami, ngokukholwa sisuka kule ndlu ngokuhlwithwa. Njengoba sihlezi ndawonye ezindaweni zezulwini, sizungaze isihlalo sobukhosi kaNkulunkulu. Izinhliziyo zethu zithokomalisiwe, izikhathi eziningi ezintweni esibone uzenza, futhi utaca izifihlakalo zakho kithi. Kepha, Nkosi, namuhla ebusuku ngikhathele kakhulu. Hhayi kimi, njengoJakobe ngenkathi ebone lezo zingelosi zehla ngeladi futhi zibuyela emuva, wathi lena yindawo eyesabekayo, iyindlu kaNkulunkulu. Nebhethele yakhiwa lapho. Nkulunkulu, abantu abakuqondi lokho bacabanga ukuthi kuyoba nentokozo enkulu. Kepha, Nkosi, ukukhathala okungaka, into esabeka kangaka esidalweni ukuba size phambi kwesidalwa esikhulu esinamandla sasezulwini. Ngithandazela ukuthethelelwa kwebandla lami elincane lapha ongithumele phansi ukuba ngilihole futhi ngiliqondise. Babusise, Nkosi. Ngiyenze njengokuba imibono namaphupho nezinto kusho kanjalo ngokwazi kwami konke. Ngibeke phakathi konke ukudla ngendlela engazi ngayo okungokwabo, Nkosi. Noma ngabe yini, Nkosi, singabakho. Sizinikela ezandleni zakho, Nkosi. Uba nomusa kithi, sithethelele, futhi masibe ngofakazi bakho inqobo nje uma sisesemhlabeni. Bese uma ukuphila sekuphelile, samukele phezulu embusweni wakho. Lokhu sikucela egameni likaJesu. Amen. Nonke hlanzani yonke inhliziyo yenu. Lahlani konke, konke okusindayo. Ususeni endleleni yenu. Ningavumeli lutho ukuba lunikhathaze. Ningesabi, akukho okudinga ukwesatshwa. Uma uJesu ebuya impela kungumzuzu umhlaba wonke jikelele obukade ububulela ukhalela. Uma kuyinto evelayo manje, nokufika okusha, ukufika okusha kwesiphiwo esisha noma okunye, kuyomangalisa. Uma kungukuza kwesikhathi sokuthi isambulo semidumo eyisikhombisa izokwambulelwa ibandla ukuthi lihambe kanjani, angazi. Ngibeke kuphela engakubonayo. Oh, he, isikhathi esinje. Sinzima nokucabanga okunzulu. Futhi uma kungaba isikhathi sami sokuba ngihambe, ngingowakho, Nkosi, ngingowakho. Uma usuqedile, woza, Nkosi Jesu. Noma kungaba yikuphi, noma kungaba sikhathi sini, ngingowakhe. ngisho ukuthi ngifisa ukumuka, angifisi. Nginomndeni okufanele ngiwukhulise, nginevangeli okufanele ngilishumayele, kodwa lokho kuya ngokwentando yakhe, hayi eyami. Leyo yintando yakhe, angazi. Ngilanda nje kuphela kini ukuthi kuyini, kuyini, uNkulunkulu uyokufeza. Kodwa nginitshela engakubonayo nokwenzekayo. Ukuthi kwakuchaza ukutheni angazi, kodwa banomzane, kungaba ngokuphela lokhu na. Abantu bakhona manje, abantu abayisithupha ababe nalawo maphupho. Akumangalisi ukuthi ayengesiso esikhombisa na? Ngabe kuyisimanga impela ukuthi isithupha sahoyela phezulu impela, kwaseke kuba yilowo mbono ngokushesha. Abantu balapha. Umfowethu Jackson lapha waba ngokuqala, walandela umfowethu Panel, walandela udadewethu Collins, walandela udadewethu Steffi, walandela umfowethu Robertson, wase kuba ngumfowethu Pila. Ubaba wasezulwini uyaza akubanga kusaba khona elinye eliqondene. Ekupheleni kwalelo lesikhombisa, wawungudadewethu Steffi, masinyane kwase kuvela umbono. Ngiyabona na? Ngiyabona ukuthi kungani ngishiya na? Ngiyabona ukuthi kungani kufanele ngihambe na? Kufanele ngikwenze. Futhi bangane, ningabuke kimi, ngumfowenu. Nanginake mina, ngoba ngingumuntu osengafa nje. Ngizofa njengomuntu wonke. Ningangilaleli mina kodwa lelani lokho engikushilo. Engikushilo ngumlayezo, ningasinaki isithunywa. Qaphelani umlayezo. Amehlo enu wahlale ebuka hayi esithunyweni, kodwa emlayezweni. Lokho okushiloyo, leyo nto kufanele kubukwe kuyo. Uthi uNkulunkulu sisize, lo ngumkhuleko wami. Manje beyingafuni ukuza nginitshele lokhu, kodwa bengingeni fihlele lutho. Manje ngokwazi kwami, ake nginitshele, ngokwazi kwami ngizohamba ezinsukwini ezimbili, kumbe ezintathu ezizayo ngolwesithathu ekuseni, ngiye eTucson. Ngiye eTucson ukuba ngiyoshumayela. Ngiye lapho ukuyoshumayela. Ngiya eTucson ngiyongenisa umndeni wami esikoleni, bese-ke ngiba uZulane. Zekwenyukela ePhoenix ukuyobamba lowo mugqa omncane wezinkonzo okuyoba mhlawumbe imilayezo nje emincane ngokuzungeza. Bese kuthi mhlawumbe ngicabanga ukuthi bafuna ngishumayele engqungqutheleni ubusuku obubodwa. Abashongo lutho ngayo bathe nje ngiyoba lapho. Yabo lokho akunambitheki. Ezwi isho kanje iNkosi kumfowethu Shakarian Food. Ngazi ukuthi uzokwenzani ngakho, kodwa nginezwi okumele ngimtshele lona. Ngazi ukuthi uzokwenzani kukuye. Ngiqaphelile iphimbo lokugcina na? Akufanele kube yinhlangano, kodwa bamemezele isivumokholo sabo. Inhlangano bese ngiyasuka, ngingaphandle entweni enjalo. Manje ngokucabangela umfowethu Agan Bright nomfowethu Roll, usomaqhinga waseWashington phansi komongameli abayisikhombisa, ufanele abe se-Afrika. Futhi umfowethu Roll nami nomfowethu Agan Bright sizoya e-Afrika ngqo, sihambele emihlangano ezansi eNingizimu Afrika naseTanganyika nanomfowethu Boze, futhi nasezansi, futhi mhlawumbe enhla sedlule e-Australia, futhi sibuye ngaleyo ndlela uma iNkosi ingenzi okunye okwahlukileyo. Kodwa ngaphambi kuba ngihambe ngizobuyela lapho. Kuthi-ke uma sengibuya ngivele lapho, uma uNkulunkulu engakakhulumi kimina ngenye indlela, ngizothatha umndeni ngikhuphukele ngase-Anchorage e-Alaska. Lena yiningizimu ntshonalanga, kuyoba senyakatho ntshonalanga. Bese futhi beyekwa bahlale lapho kuze kube sehlobo uma kushisa kakhulu ezansi eTucson, kuyokushisa kuze kukuyobula esikhulu. Cabanga ukuthi bangakumela bayokhumbula kakhulu ekhaya futhi bakhathazeke. Sidayisa indawo izolokhu ikhona khona lapho nefenisha endlini. Ngazi ukuthi ngizokwenza. Bese ngesikhathi sekwedlule ihlobo, uma iNkosi ithanda, ngifuna ukusuka e-Alaska ngehle ngize ngase-Denver entshonalanga emaphakathi. Eningizimu ntshonalanga, enyakatho ntshonalanga, intshonalanga emaphakathi ngikhala, oh Nkosi ufuna ngenzeni na? Okwamanje wonke umlayezo ngokuwazi kwami eyoshinayelwa iyoba khona khona lapha leli tabernakele. Ngakho lapho amathephu ayaba khona, kulapha lapho kukhona khona ikomkhulu, futhi angizimisele ukuhlala umndeni wami entshonalanga. Ngizohamba ngiyofuna ngize ngithole ukuthi uNkulunkulu ufuna ngenzeni. Uma lo nyaka ungakucacisi, bese ngonyaka ozayo, ngaphandle kwamanzi noma ukudla, ngizohamba ngiphumele ogwadule, futhi ngizolinda aze angibize. Kwazi ukuqhubeka kanje. Kufanele uthole ubunzima. kufanele ufike endaweni lapho ofuna khona ukwazi intando kaNkulunkulu ukuthi ungayenza kanjani intando uma ungayazi intando na yahlola ngenxa yesizinda salowo mbono walokho owakwenzayo yabo ukuhamba ngijikeleza njengesithunywa senkolo nobuvangeli kuze kufike lolobizo ngalokhumbula lokuqala mhla sibeka lelotshe legumbi na yenza umsebenzi womvangeli washo njalo alushongo ukuthi wawungumvangeli kodwa yenza umsebenzi wakhe mhlawumbe kuze kufike isikhathi sokwenza okunye olunye uguquko lomsebenzi kungaba ngokuthile kwehlukile angazi niyamthanda na ibani nesiqiniseko ngempela salokho ibani nesiqiniseko ngempela sakho labo abathanda inkosi labo abalenda enkosini bayohlumelelisa amandla abo bayokhuphuka ngamaphiko njengokhozi bayogijima bangakhathali bayohamba bangaquleki ongifundise inkosi ngifundise inkosi kulinda ngiyamthanda futhi ngiyazi nani ngiyamthanda futhi manje kusase ebusuku ngicabanga ukuthi ngikwenze kwacaca bha ngikwenzele yini na kwacaca ngendlela engiyaziyo ukuthi kwenziwa kanjani yilokho kuphela engikwaziyo yilokho kuphela engikwazi ukukusho futhi uma ngembulelwa ukuthize ngimtshela masinyane ngiyazi nishisekele ukwazi nishisekele ukwazi angazi ukuthi bekuchaza ukuthini angazi ukuthi ngiyaphi angazi ukuthi kuzokwenzekani ngivele into kuphela engiyaziyo ngihamba nje kuphela ngomusa kaNkulunkulu kona uyongitshela uma sengifika lapho mhlawumbe kodwa ingxenye yami manje ngokuthi hamba futhi kungenzeka ngingabi lapho amaviki amabili ngize ngibe kwenye indawo futhi ngingabuyela lapho kunjalo angazi kodwa nge lo mbono wawunomkami nabantwana bami kulokho futhi yona leyo nto ya ngangisenqoleni emboziwe futhi kwathi ngomzuzu ngihambe ngangena lapho kwaba khona ngangisemotweni yami enendawo evulekile ngemuva phakathi futhi leyo ndlela esisuka ngayo ezinsukwini ezimbili singazi lapho esiya khona singazi ukuthi sizofike senzeni uma sesifika lapho siyahamba nje uNkulunkulu isimanga kithi ngoba izindlela zakhe aziqondakali ufuna inhlonipho uyaphi na akwesi umsebenzi wakho lowo qhubeka uhambe nje ufuna kanjani inkosi na akulutho kuwe lokho landela mina wena qhubeka uhambe nje ngiyomaphi na kuyilokho kuwe na qhubeka uhambe nje
so here I go
ngakho na kungihamba egameni likaJesu Kristu amen Yam chanda Goba wange chanda wange pila kwami ngiyamthanda bonke engibaphileleyo ngoba wange thanda wante anomzane yeso isikhathi lesina Ngisalicula futhi kuthawulana nomunye oseduze kwethu thana mfowethu kumbe dadewethu ngikhulekele ngize kukhulekele
Just my son. Calvary's tree.
For I, let's raise our hands out of him. My heart.